Eyumane busiku wa indatonsi kwa kazuruwa inchoveni nda wampombo tu sunu yabanji wabatambula moya usalala ilo tulikomene kulijejo komena kwa anto omwe amugwesu Graham sunumasiku umwe wabarungwe ibesu ogunu uzwa kujigombero mwemberi wambungano yabusali utala muyutika amugwesu Jacksoni waliwa ogunu masiku ainda nashoma gwalibobo na wajogera oguno mupunga amwi ino umwi wati mu ii namubona mugesu Jacksoni usule mupunga eri eryo ero mugesu radeo uli oguno sunumasigu oyungumwi mulongwe wesu umbi awa a 62 ulikomene ubamba bo mugati o mugesu pati abonse ababa wesu tuli alimwi ubusena wa mupunga tulikomene kuba andinye nyonse oguno sunumasigu dine kutinanga warura migajindi inga ndaleta abamwi ibaga mbausi ibabo tu atalawa uganana ulindinye kambo ndanga chwi iluswa kukuba aji njibo tulogo jiribobu masiku ainda lino muka ntuangu ondirura miga nyomulisi bawesu eyo ncheganana watibantu ibali kusule masiku ainda ibaga gonja gundingwa kambo nagali igwana nina mujintu eji Ilo lino, ketana kutaliga ndila sola jintu jimwe, lino, ndalibu zia ibutina, eyo, nchipo tumaningi. Saa eyo, ninzila imbo tugusule, iloga ogo, na, saa eyo, nchipo tumaningi, saa eyo, nchipo tumaningi. Lino, oyendwa, eyo, ncheji ndi jimwe, chejana maga, kulindwe, lino, bamba kuti eyo, jirigabo tumaningi. Chibotu, oma, oyo managazi, oyo ngomwi mubotu, kambo, jagari jindi ijina mfuzwa, nega jisi umwi, ulirureme iganji. Tuwa jisi jindi jibotu nchoveni, yuswanga na ogo, wamasigo tatwe, ndagajita. Yori no matepo, kubwisya, vuyo, usigubwa inda, ndagatumina mwesu God. Akumwambira ibora uzoweza tepu ya jigombero. Hele yaga jitiga ibuti ndaga wakuteti bilipo moto gara wagwe wagatowa abobo tepu tiaga weswa ujimo mwezi abobo wakaswegerwa eyo imwi. Ndianda wibamba mumbungano ugambo gambungano umiwati eyo nchotu shoma. Dino sunumasigu ndilagana na a imuswanga na mupati imutinanda kwenze umanizi ya mibuzio mojendi ili mpao junga kuseni mkuswanga na wakuponya ili otiogo mbelaba jiswa kigago tatugonji kuwazia na kuunka kuyo kuti ilino njo kutola alimu yebo ejo inga kijaba gabotu ele tulakozia jigama jama kadi alimu amui ambari ayo makadi ndaita mashonto ajibu mbili iyo mpao kutina muya usara watalia uyubunu na mpao uinka iwi inda mupunga usara iwantu mupunga wagu swangana wagu ponya iyo mpao junza useni dino ganana na mwami wayanda wakutana babio kuswangana kwa kuponya. Ndamugona muka nitu wangu kasega. Oyandwa, saa togonzi, gundi kwa, kurandi kwa, mchibot. Walo ukala usulema ningi, alimi ikutina, igonzia, gundi kwa, walo usunga anyamutu wagwe, yebo, saa togonzi kungwa. Abobo mpao junza, masigu kuswangana kwa vangeli. Mulimo warubisio wa manzi. Iyo mpao. Nda umana vio kugamba uga junza masiku. Tio humbula maketani na kubarubisio wa manzi. Oguno junza masiku. Iutina mwami wayanda. Useni. Ndianda na junza masiku. Ndianda uyogana na aji. Jitondezio. Jaga pegwa. Iyo mpao kutina tunoli oguno. Iwatatu masiku, utina mwami, wanizumizia kubagoguno watatu masiku. Yanda kuyoga mbaguga aji, kwa bona nyenyezi yagwe, kujwe, kabela, kwa bora, kuzomu gomba. Lino, ogon kutandira munsi, ujindi, ya Christmas. Iyo mpao kwa kumana iyo Christmas, ni huigi ya kupumuna, ya Christmas. mphawo oruthola imagwalo onse mukesu mesiya abamwi ikanji balabika onse elyo tulabika onse ukukombera magwalo aya akulomba imwami kutusowelera wabuya mwenyika ogo otiakunkha lino baleli banthu basimakwepo bana khristu balichisi munando muphati uthala wakuba mu florida yakuphambana umuswangano wabo kusaokera kuya ku Kingston mphawo uli wa Haiti kuselemukirako Puerto Rico mu South America kujokera ikuthala kuyinda mu Mexico pere mwami uboneka kundisololera ku Norway sezikambo nyomolisi na ipogonini litegwa munthu wakathumwa kuswakulireza mwaisikwa ikuphati maningi wapukombi mu Norway amujeye eyo mwami chaka chitha okuya ero yindinekali okuya ndivakakonja kundelekela kubikhamanza abakwazi nakali kwakuya kwa masuku othathwe eyo ndivakakonja kundelekela kubikhamanza abakwazi abobo mwabona echoleza nchakonzeya kuchitha imapunga abanthu akali maphathi loko chakuti vakabwesa basilikali vakambidwe ambizi akuenja ibanthu ikuzwa kutukwakwa kuthegwa ndikonje ikuthantha kubusena eyo sekabikhamanza abakwazi ndakabakombera nekuba ikubalekela ikubikhamanza ali umwi aumwi abobo ya ndachita masimbe mphawo lino chunza kuseni lino sino masiku ndiza tulanjilabuyo mmiwusiyo eyi khambo tujisi imwi mibothu nchonzyo elyo nsezi obo mwami mbwayo tubamba ali njiyo elyo mphawo chunza kuseni na Billy Paul Jini na Leo umwi unoli okuno kukuvosya imakhadi a miphairo a 80 mane 830 lino abo ibanthu vathaswi mdolopo andijambe aluko uthegwa muthalubi kuti na uyanda kuwola mumundando inga twasala abo banthu vathaswi mudolopo kuti na kwakonzeka lino zindi zimwi omuno mumungano tusiya kuposena nkhowati tujisi banthu vathaswi mudolopo ikubaletha kuthala umuyo ti thandizi eyo yarubide ikulimbapo ikwayanda bali kwamba yirubide awakweza abanthu wa mudolopo balati kwayanda wakalipazi akoma mphawo balati ija gambwa daka bambira alo makhadi a miphairo ino kuchatikizya abo vatachisi makhadi a miphairo alimwi kwakali ibuzwabuzwa ndindi ni ino yanda kwamba nze ikuyimikira kusule ya maiki na nyomulisi ndakamba kali yonse akati kamukwakwa bobo ndiza ndiyochibweza bobo za ejo ndilikapothu loko eyo nchipothu ulikapothu ndamwambira chinthu mbochipete kuphange kwesu kwesu wazyakulizya ikupuleya thakuli kapothu loko kapothu loko alimwi ndatusoyi ikujana iwothu maningi umwi lino khambo tuyanda ichikombero ichipya ikuyakwa yakuphwamba ilyo mphawo tiyopa abusena bukubwene ikaphati mwabona kuti na thokonja kukomezya eyi anini kubikha masena amwi ambi akulipambira kumiswangano chindi ithwapa ayalo okuno ero lino amuyeye kuseni ibalombe omwe na votathwe ibapo banovosya makhadi akati ka 830 na 830 eyo yiphayo we uli wonse ikukhalikira alimi yali kukanana kuchatikizya njira imakhadi mbwaphegwa khambo mchoto yiyita nkupamba mathoperanwa mwabona lino inokuthindapoora omuno ndiyoonya ikuyo lino akuti amulekele uyu mwanakazi uyu mwanakazi mwalumi oyu amwanakazi oyu niyo mwabona eyo inga japanga eyo inga yabanga nchiyomo mwabona elyo mphawo ikuthiwa zindu zinji ndakachitha eji eli kuti na thabali ibanji maningi kuseni ndalomba nchite chinthu chichonya ndilati mbangayo ibanthu awa ibaswa kutholopo pachisi chinthu chimwe chilobide kuti ndimwe amuyimikire wesu mesiya kupoora kufuna kwangu sa ulandikwasya kupoora kupoora ukufunwa iwakwe mwini
I talked to your girlfriend today. Now you better be real good to me.
Ndakanena kumwezi nyoka musinde suno. Lino chibotu ube ikapothu loko kulindime. Wabona? Ya. Eyo chibotu nda ndachibothekwa yamba eyo mukesoreyo jindi yathano likapothu athu atirulamike mbuli mbotu konzya inzira yakuchitha ubotu kotu konzya abo bali nomphawo ikulomba ibuyo bathazwi mudholopho kuthanika manza abo abo bajisikirubide ikulimbabo ilyo mphawo bwima buyo awo ikulisalazya munthu omwe mane buya osala wathalika ikubereka akubwesa bunga lyonse mbanga ibakali okuno jindi ndibakabona ejo gajijithwa omuno masimphe mwabona mwabona abobo thakuwenakani inzira mboyibete bubuyo ngiyenda kuti muyeye ezi khabela ndilasola kuyijokera kuseni alubo ikamasi makani mabothi ayo akaphekwa kulimbabo ngamakani mabothu alushomo kuthali imilimo phe kona eyo mbuli mweyikamba masiku ayinda ndindi muya osalala ndiwakawa ku pentekoste ndindi ndiwakasiramukira vajuda intchito 195 vakachitha ikubikha manza alimbabo kuti vauthambule ilo jindi ndiwakasiramukira ku vasamariya vakachitha kubikha manza alimbabo pere jindi ndiwakabola kubiwa masi kung'anda ya koneliyo kujindi petro nakali kwamba madzi aya thakwe kubikha manza jindi musimbi munini nakafa mwana musimbi wa Jairus mupaizi wakati bora usobike manza ali nguwe khabela uyophona pere jindi musunguli muna roma namasi wakati thendereli kuti iyebo ubole kunsi yachiruli changu poambachwi chechicho mwabona imwanakasi muna tofonia mukhaleke mukwini obo mwakapete jindi na jindi jesu nakamwambira kuti tadyerete kuli ndime ikweza inkhwa yabana akuyipha kubabwa wakati obo mwini mwami phere babwa alalia kukakwerenga ithwabana kunsi lyatafule wakati khambo kakwamba oku diabulosi wamulekesya mwana wako musimbi kwamba zinthu zibothu phawo kwamba chinthu chimwe chibothu chatikisya munthu omwe kwamba ulansiya jesu kwamba chinthu chimwe chini chishomeka iyo ndiye nzira yakukusya madaimona thakamba kuti thakamukombera musimbi thakamba chinthu chomwe kuchatikisya ingwe mukuponesekwa wakamba buyo kuti khambo kakwamba oku khambo kakwamba oku hetero ichi kuzwa pomwe thakalomba chinthu wakakhete buyo awo phere wakamba chinthu yerozi echo chakapotereziya muya osalala ilyo muya osalala wakahwira kuti eti lomba kufumbwa nchoyanda ndilichonse nchochisi akuyanda kuzipana eyi chakasimphe naphe lomba kufunga chinthu ponesekwa iwa muchisi wakwe muneni wakali mulema ikakhete alya ikalemene konse madola alisiulu sili khumi amukusya zilundu okuya mukuposi wakaposekwa ikapothu umuwiri wakayabara ndilichonse choyanda ikulomba kuchilomba njoona lino kuti nathachiboli akuchipha kuli ndiwe njoona lino pakuti ndili musinsimi mubechi echo echo chinthu chimwe embona jesu akati mwambe kuthundu eli alimi mwakamwa ikuchathikisya echo yakachithika oyo ngomulimo ngothunjira tulatha lyomugwagwa lino iwa lino bora wa mwami jesu alimi twede kuba alushomo wakukwempha mumngano or kukonzya ikuchintcha mukayindika sontho kulapa waliso kuyinkha naphe tatukayinki pere muthaphenji kuyoba kuyoba ero jindi nguzu za mngano ziyapuka yoletha pakunyina inguzu za mngano ziyapuka yoletha pakunyina inguzu za mngano eyo ndiyoletha pakunyina ibambi awo kuyoba apupuke kwaponse elyo kukulangira kumbere ino muthalobi makhadi a miphayiro kuseni a 8 okoloko kusikira 8:30 pawo napapuziya kufumbwa yakalimo pawo ikuleka ikuvuziya makhadi kuyabuya usule akukhala mwabona khambo ayavuziya onse anthela kuchindi echo nekuba na onse yathu yosomana ikuzwa awo aposena pomwi ibalombe bayopoka wasanganya makhadi onse khonya kumbere yanu pawo ikuti na uyanda yomwe uyanda iyomwe na kufumbwa muli ibuyo eyi pawo jindi tapola njobuyo kufumbwa echo mwami chamba iwinda ikuzwa ili kuti na wati kutha iti phe tikaba iti mwabona kufumbwa ibuyo mbochipete ilo ndili ulimulimu thandira kuyapala nekuba kuli chinthu chimwe chiphati maningi chibora amuyeye kwankhuwo jindi achimwi chakambwa chipumbiri awa na achikambaukiro awa kapena thachinakakirwa mulayi ana ulimo kuchathikisiya ichanza mwabona na twaga jita imiyeyo ya moyo wawona na twaga jita lino amulangirire oyu wambaji akubona ejo twali jita mwabona ndagamu ambira okuno miaga yaga inda imbugano ndambawula kujikombero miaga yaga inda miaga yotatwe na yone yaga inda ikuti jintu yimwe jagali afi kubonegela ila afi kujitiga ejo cheji lino gaji pasauga moonya mungu ili muri bamba iji mojini lino tulirumbide ulijejo oo obo moturumbide igukoma na rogo lino tujisi nibusyo miu mulogo awa kabela tuyanda igunjira moonya mulinjio umui walanga mapugu aya ngejisi nati mutumu songo uyandigana iwyo yomwe pere seri mutumu songo ndijisi igunji wangao agubala ini Degrot, inkabela eri ndi Bible, alimi ni concordance. Abo wajiri, kulalomba ibu yo mami, ikuti atu kwasye, akutulahirila, kubingusi mami uzu, wende na abu yo, kuliandoru wakwe, wakulesa ajiri yawe. Abo wajino atu otamiga mituesu, ashonta abu yo, kumupairo.
Lord, we are grateful to thee.
Mwami tulirumbide kulindwe kuswa kunsi wini. Wa moyo wesu uliyejo choga tuyitila mumasugu aya ama manino. Kubona bakutawosi. Labaswangana usulomu ya muganda akusugana manza. Arushomo barugulu sigwa. Alimi intamo impya ya kuweza. Ikutumina aluwaire. Alimi niyo yesu gitangala abantu. Igaba tambula muya usalala. Nibaga mana. Iwana ichi iliago inzira. Mwariya gamba. Mbonya intamu antamu obo. Iwa kutambula muya usalala uwago. Tulirumbidega poti kulijejo mwami. Ulatuambira zintu. Mbuga valogo kambo tulibantu babombe. Ero tolomba aleza kuti uti. Yo tulegela. Jagumani nina kulibamba wesu kumubombe. Kambo ji. Oyo ngomu chobo. Ulibombia mwini yo sumpurwa. Yobu songo wanyiga mufuafuma ulireza. Yagabotela ileza kuinda kumufuafuwa. Wakugambaoga kufuna abo baswegede. Ere duno tata mpawa mugujat iwangu. Ulimigusyo mishonto eyo yagabosikwa kuswa unyoyo isinizye. Eyo ibi kilaman. Alimi umui wabo wa ingurwa utere de inga waswa imuntu munzia irubide wala imumuni utaruleme mubusyo wabo uba penzia.
So Lord God, I pray that your Holy Spirit will move upon us.
Abo mwamilesa dalomba kuti muya usalala wende ahali ndiswe kuyubununa zintu ezi. Kambu lirembetwe mumakwalo amulombe nkabela muyotambula. Amuyandawule nkabela muyo jana. Amukonkomone nkabela uyo chuluwa kulindinye. Eru nchejijo njotu yitali no mwami. Iwonkomona kumuliango wago waruse. Iwimigira mujumhule jagururama iwago wabulesa. Tulombela buluwa wa Kristo waleza akumuya usalala. Alimi tatuori sunu masigu kugambo vyo ya uti tuwa manisya masigu ayo otatwe. Hakugamba uga amu ya usalala. Tuwabora alulemego usagene ilogo hakusinizya. Tuwabora mbuliguti aya ali imasigu ama manino igusola iguba anyiga. Tuwabora gatu shoma uti ulaingula mipairo yesu. Eri umwami fagulomba linoguti utukuche iweresia ibome iwago butamani. Eyo mungu hira iwaki iliago. Abwe utimu ya usalala. Olesa mwuri mchana iguti nduwe omwini agati yesu. Twalomba uti yoyubununa ulindiswe sumasigu zintu nyotu yanda. Harimu itu andisia vyo uti ibuntu wesu. Uriogese amizezo yesu iguba mbulumono akuba arushomo mniresa wa igwenda kumbere kukutaminina sirongesio ndiaga tushamezia. Kwa jiromba eji musina ya Jesu. Amen. Lino ndijisimi uzio yonse yaga pekwa lindime chita omwe. Eryo kaingula imugasu matini munene wakandibusya Muzio, masiku asona. Omwebio, wakari mingi awa, masiku aina pere. Yagani kumbizio, zia mipairo. Ero mwesu mati, andibuzia, mubuzio ujatigizia Johane 3:16 na Johane 3. Ndashoma, tandila, mtu ata zerwa amanzi, moya, tagwengi uona, ibwami. Nagweze nisya, atepu, yegari kuyotuma. Aba Hebrayo. Eyo nagamu swana kusule, yaganda, oguno mangolesi ainda, alimi, petana, igena jindi, ya muhwira, eyo mpao, nagajita awo, ajiyo. Dinosaa wale omwe awa, watagarigo masiku ainda, andibo ni manzi anu, batagarigo masiku ainda. Oh, sebo, basimpe, palombozia, nogari andiswe, wajisijindi, yabolemu, imu ya usalala. Ingata, anini vyo, kajigonyo nganya, oyu, ulate pingwa, ili kutina umi, mutawusi, wajitangu, na mtu, oyu, ujita, utazumina na, ali nchetandira, uhira lino, na walo, mumiguzio. Ndalomba mwesu, ikuti, tukajie iwenzu pere, ikuti amyeye, ikuti eitepu, limupangwa, ujigombele Yesu omono. Tuisha ibantu besu, unji wabagutawusi warushumu, wandene, balikede gonsi. Balimindi anda unjira, mujiyo alwo, kambo kulibantu besu bamwe, bataka gonsia unjira masiku, ainda, abo, newene sunu masiku. And I would like to go through just a moment, if you'll permit. Hali windi anda winda mo asho ntobo yo. Kutina, mulaji sumina, hali yejo nchega gana na mangoleji ainda. Hali mwi uti, ogo wagari, a Pentecosti. Receiving the Holy Spirit. Kutambula muya usalala. Now, reading from. Lino, kubala kuswa, kuinfati Degrod. Emphatic dialogue. Yagu sandurusi, waji kregi. Hao, pega bala mangolezi aina. Iyo ibikitwe, gaitugite, gundere yangu, lino. Ombo sandurusi butanzi, iguswa, waji kregi, waya kujikuwa. Afiti, wasandurusi ibambi. Walo, alimwi, mbo sandurusi bumbi. Iguswa, waji kamina, waji kregi, waya kujikuwa. Lino mabala ajigua, sindi sinji ajisi, kruzi bobo, ulingao, muli mbenga ndamba ilino, bodi. Weza eyo pala, bodi, ingawati, hey, waliwa amba kuti, fari, umudegezia, pepe, oh, wa, wabadera bodi, yawe, pepe, hey, wati, ni bodi gurubasu, wanganda, hey, mwabana, na kufungwa ezio, ulimabala aindene, onena osanwi, agonzi ya uweresegwa, wede kumisya muzira wa mabala. Ibala bona, bona riamba kumisya, mujigua, wezi jamba, ziba riamanzi, bona riamba kulanga, mabona? Pe, abusanruzi obu, bala awa, yagaweresegwa, neigamba masiku ainda, munchito jipaditu, awo, kwa ligamba kuti, nyambo, ya muriro, ya gabakala. Inondi anda kutogera buyo ashonto, saa inga mwanda, ashonto buyo, wanga, mkulingula, alimi ashonto, latutana, uyambele. Lino, amu hunone, walidianu, ya King James ina kufumga, msandurudi, mbomu bala iguswa, alimi indi anda, igujibala. Amu swelele igabo tulogo. Mutaimbe kumwa, banji sunu, naba mojisi wangu, wenji wabo, bagaita, gati, muga mogan, wenji wabo, bagarigo, mangolezi ainda, muga mogan uro umwe, wabajisi mesu, wagara mwabo yo mesu, kabela, wagari amasi na abafu, morosveo, wamiaga ili kumi, ajisambomwe, kumi, ajiroba, ukulenge, ndiyaguti, ulikede usuli awa, alubo, sunumasigu, tayagari kukonze kumwa, wagati, kambo, nagari kwamba wita, jikamina, mu microphone eyo kugambo igambabo ndianda kutantamuka bobo ashonto lino ndibala kuswa kuru kwalo oru wanchito tu jindi kuswa wa Pentecosti ndibala suri wa kusiga gonsi bagali umusezo omwe lino ndalianda obo kuinda iusumina na gomwe kambo inda mwagonja kuba agutina na gomwe aganji igaji iyo jimwe pere hawa mizezo yagali igosienye muzezo omwe amubusa na bomwe Iyophonya awo kukasika kuhwika kuswa ikujulu mbuli ikwo lyungisya lya bukali khabera yakasula ing'anda yonse mwa bakakhede ikutali ufugama ikutali kuphayira pereka bakhede nyambo iphambukene MYAAMEO nyambo iphambukene yamba kwanzana
appeared unto them like fire.
Galiwonya kuli mbabo muli muliro aumwi
rested upon
yakana ali umwi aumwi wabo iyo bonse bakasurwa eyo uswanganya bonse uzosi kwa muya usalala alimi akutalika unganana nyambo imbi muli muya wakabambya lino waibakhala bajuda mu Jerusalema ibantu balipede iuswa kujisi yonse kunsi ili ajulu njindi eji nijaka eyo e impho nyaka mwayika nakamu akabola anthu omwe khabera kakanyanidwa akulibusya pambo mwi aumwi kwakamwa kumva kambawula mu muxopo wawe mwini linamubone jindi muliro ni wakasika yakali nyambo jindi niwakali kwambawula wakali muxopo lino lilwanda lupati akati kamyambo amixopo kulindiso yonse ilikuwa syenye pere muchigreki myambo jamba jeyi iwuthu inceji mwabona ejo tajambi muxopo jamba libera ja mubiri uwako oyo walo mulaga itinamalangisya ikasanulula nyambo ya muliro eyo jamba muli nyambo mulibyo gabela ga muliro kusuka ulamfu wa muliro lino amulangisye lino eli bumwi abumwi bamasena ayo ino mutayubi lino tulapadulama anini sinomasiku eyo ndiyo isiya pulindinye linamu yeyi tina jimwinjili mpene eyo ili ulinduwe elenzilabi wa munthu uliwonse njakwenza ikusola ikuthyana lilonse kuswa kulilesa njakulushomo ele kothana kunja ngede kusuka ejo nchejitha khethana kunja kuba arushomo muli yeyo nchejitha khambonzi nthonga wakwatha mukaithu wako wakachisi rushomo muli nguwe wakamusoleka wakamulangilira zakuona oko pakaswa obo mkakapete eyo njenzela arukwalo aleza ejo chejibambasile ngano ezi oyo musimpururu wa muliro yonse zinthu ezi nkhamboleza wakazishomeza ezo wakamba obo ndakamusoleka kuti ilyakwe akuziwa kuti ndiyabwini elyo amuthokere ijwi lyakwe pakuti na kuli kunyongana ikuneni amwi kwakuti kuli chinthu chimwe chilopite amwi khamboleza amuswirire takachitha na takapere kuswa kuli iyakwe imwini na kuyimphana kumilawu yakwe imwini imapeo takapoli mumainza amainza takapoli mumapeo imathu takaloki mujendi japotololo abola limwi mubotololo tokonji buya ikujibamba mulimbo ikamba masiku ainda kuthatikizya imbukalo watizya ikuthirayira zisyango zyako na kuti ulingwi awa pakati kamunda alimwi kulasiya zwi alimwi ngamati oh malaika mapati ndize kuti kuli mumunda lino ndasweka thandizi kweyonkha pokhamu muni kuthekwa ndikunje kuziwa ikwakuyenda uli malaika manji chopeni akuyasya mumunda onse awa mwini imene uli malaiti manji mukanda aka akuyasya akuthawe akwalo malaiti akuthawe ejo perewede waenderesya ino nga ukwira mane ikonji ukwira limbi inga thayaka pere kuti na wapereka kuyenderana amilawo ya malaiti pawo uyojana mumuni eyo njenzila njionya mbomwede kulilesa leza walo mulengi mupati wa machulu anyika mbomo yangwe ya sunu abuya myaka uyilileza pere uyopereka kuyo muli mothobera milawu yakwe amalayilire pensuma ndayamba chechi sinachibona kukakirwa khabera thachikachithi lino atubone jesu muli luka 24:49 wakatuma ba apostolo Ngakamana kufuturwa, kusalasikwa, kuendelea na kuchwi. Kukuluramiwa kukushoma, amwami Jesu, kusalasikwa, muri Johani 17:17. Chindi Jesu na agati, basalazi etata, kuinda kukwini, ichwi, yawe mwini, eri wakarichwi. Lino wakaba panguzu, ya kuponya, iba jiswa, utanda mataimona, kubusi abafu, kabela, gaga piruga, gaba segerera. Talima sima abo, agarimu pugu, ya bumi, ya kabelele. Mulaya ya nzila, mutu wakainda mo lino, pere tiba gari na sanduga. Jesu waka ambila Petro, abu sugu, wakuba mbura wakwe, wakati, wakumana kusanduga, hao ugayumye, babu nyogo. Muya usalala nche jintu ulashoma kubomi utamani pere jindi muya usalala wabora warombomi utamani ulashoma gu wakazero gumuya usalasikwa pere tunazero gumuya usigila muya usalala wanjila ulirureme imu kwanda ujana bumi uzeriro liabanyina mira miminini ila kwinya kwinya warombomi pere bumi wandene jindi ayoya iguyoya Iwa bumi, mumpemo, ziyawe. Ulande. Owa mbojibete. Mwesu yandwa, muna Methodisti. A Pilgrim Holiness. A Nazarene. Lopizio rombo ya usala. Ulande. Agusala zikwa. Igusala zikwa, mkusanzia. Uli, uli bambila. Iwa bumi. Hereji indi muya usala wasiga. Warombo umi. Iwa bambila, usanzia jirongo. Muya usala la, usuzia jirongo. Usalazi kwa jamba, usangia, akubikwa, ambari, umorimo, muya usala, ulabikwa, umorimo, ulijirongo eyolesa, mchasanzia. Harimi tujena kutimuya usala, ngulesa, imwini, mulinduwe. Lezo wala atala alianu, umusumpururu, wamulilo, amusa, lezo wakari andinywe, muli Jesu Kristo, inolesa, ulimulindinywe, umuya usala, iutalibale sabo tatwe, leza umwe gaveriga, umaofeso tatwe. Leza gali tolansi, kaseluga iguswa, umuntu watala, nagagonja, umukuma, igambo, nagabisya, munda, waede, wali andanya mwingi iguswa, uruswa na nuruagwe. Haonche nzi, ya gajitiga, wajitaguba atala iyawe, ibuloa, wabajende ampongo, iwagagonja, imulegela iguba, aruswa na nu, amuntu alubo. Kere winda kumilau, amilasyo, kutondezia, umbele, wakubahora, wajindi eji, ya kutula, ibasune, asimwezi mbe, amberele. Paoji indilesa, nagasaruga akukala, mumuwele, wasalazikwa, siarwa, wanagarindu, wamwanagazi, olesa mwini. Mwilezi ejo lesa, chaga jitana, taga jita indu pebo yo, wakabika tente liyawe, agati yesu, lesa wakakala, mutente litegwa, Jesu Kristo. Wakasimpabu yo tente liyawe, andiswe, gaba, ndioga mbauga, aliejo useni, wabo nchibotu, ndajisia jirike. Ino obo nzila, mwagaba mutente na wukala, andiswe, ino limolesa, mwilindiswe. Jesu wakati mwili Johane 14, kubuzwa obo mwiozi wakuti, yuri mwili tata, tata mwilindime, andime mwilindinywe, anyebo mwilindime. Leza mwilindiswe, mwagari buganze nzi, uzwidirisya, ubambe iwagwe. Leza wakajisi ubambe, wakari wanda ikuberega agati gabantu, alimwi. Wagajireta, mumusumpuru wa moriro, oyo wagari moriro, wamasesi abugombi, wagari kulengelela, ata yabana ba Israeli. Palo oyo, nguo moriro, wagari buruwa mumumiri wa Jesu, yerio wagati, wagari oyo moriro, gatanaba Abraham, ndime, wagari moriro oyo, wagati indaga suwa waresa, alimi, nipirugira waliresa. Ero winde rufo uzikwa, uge wagwe, musari Paulo, waga muswana, amu wagwa, yindi sinari yagwe, yega jiri Saulo, amu wagwa, uya utamasigo, alimwi, waga, hirosigwa, uri oyo musupuru, wamaliro, imumoni, iwaga sima meso agwe, mbombobo, ero ngoyu mpari sunu, ngonya musupuru wamaliro, Onya lesa gajita zitondezio yonya, nirimo yonya, kambo nzi, ulimu kubelega agati gabantubagwe, uli mulindiswe. Ndi, randi nywe lino, pere, joba mulindi nywe, joba andi nywe, nyoguba mulindi nywe, mama lino agumanizia, mama lino anyiga, yoba andiswe. Lino, ambone, Jesu wakabatuma, wia kutala kujerusalema, wia olindila. Ibala kukala jamba kulindila, tariambi kupaila, jamba kulindila, Tera gali bantu, lele la kukamba uwa nkambo. Gagasi wio kukuge, wakwe, kumutu wakwe. Imu ubona anze.
He commanded them not to preach anymore.
Wa, wakabala ila, utakamba uwa limbi. Utajita jintu usigila rutanzi, bagazo zikwa inguzo ziswa kuchuru. Sechome kote, mugamba osi, uli onse, utumitu areza na ugonzia, usawa, ilabotu. Kamo lesa, mupatika mpatila, alimu ejo lesa, chaga jitaro mwi, ulaji jita, jindi jonsi. Tino kutinareza, takabalegela kugamba uga usigila, nibaga inka upenegosti, akutambola lusiboru wa penegosti.
No man, unless some deep desire of his own.
Tawe mtu, unze, ya uandusha iwawe mweni na igabunga kamutuma na jisingusu ya unja jikamba ugiro kusigira wazuzi kwa muya usalala. Mbombu wanchobeni, kambo soreru ambapo, umuze sobu pampu, iwagabunga igamui kusigira wazuzi kwa muya usalala. Iru mpao, ubapa, jaguria janziba, igabelele anziba, mbuli, mutuwaga nana mangolezi ainda. Ninambone wakati gamuya kutala ku Jerusalem. Akukalirira oguya. Akulindirira ibuyo. Oguya usigira katume jichomezio ya tata. Iri mpao nchizi chobaga jita. Bagari mwanda magumi obiro. Baru miabana gasi. Baga inka munganda ya mchulu mutempere. Dino bagari utandila kubusuba wapoge ya Pentecoste. Iguswa, usazia, wabusina busala, iguchaya, igaberere, igapasiga, usigila, iguora, wa Pentecoste, ago, agari, galaruwa barwe, dami yelo, yabutebusi, jubili, jubili ya Pentecoste. Elio, mayage, lino, ndagarigo, umasi, imasi ago chwe, tarajisi inzira, yema tantro, iganji mugati, inzira, yema tantro, yagari anze. Anzira tempele tulambirwa kwa gari inzira ya matanchiro ya gari usololera atala muganda ganini ambari. Ikutanta atala atala mane wasiga atala muganda ganini omuya ikutala kwa mchulu umpela ya tempele. Mushobo omwe waganda ganini ganda ka mchulu. Ali baibere gati bagari omuya abirango ya gari jaridwe. Kambo bagari kuyo abachuta. Kambo bagari kubaza paura kambo kakugomba mwami Jesu. Mane kuti Kayafas mupais mupati na Pontius Pilato. Abamwi nibaga mujaya. Abo bagari kuyanda upisha bonse bategwa mbana Kristo. Eryo mirango yagari charitwe. Kabela bagari kulindira. Lino mutonda oto. Kulibobo wina mpurungido. Mpurungido yagari isintu. Mingwara minini, yaga ya migitwe, mulezi tendere, ugwera uyo, uchula. Mutuanda oto, limalampi manini ajismafuta, ayo alengerela ansi, aguyaga. Udina wakasula iguba, ukalifomnya, ukefteria ya ukrifton, usere mugera muganda, igansi, kabela uyo janari mwi, ya mchobo uonya ugojenye. Yaganda gamujuru. Seno wakasola kubagogu ya mbanga ya omuno bagari ogu ya ndabona bantu babakunya mitu yabo. Nyomulisi cheganana ya usule mungu ya kabela yobo na mundawa esmani uotana ujita uyonjira muligamwi ya toto twanda babakujwe omwini nchobeni ogu ya ulachana lampi rineni ilusile mafuta aolifa agatambo igabo ya gadeni gagabikidwe alindijo gari yaga. Ino watu ambe kuti magali kutala uguya gatanta kuzunguluga anzi awa gatanta alia kulisisa ibeni kambo magali kuyo wabachuta. Yesu taga wambila kuya uganda kamuchulu wagamba vya kuti amugali ndire uJerusalem. Magali kusayiru awa nganda nchiu mugamba yo jagali nojitiga ibaga njira ubachata. Hawa baga unka muganda baga hindi ganini matantro agu chulu utala oguya muganda gagu jiruri. Elio oguya ganda igachariki aminsende bayansi kutegwa ibachuta batagonji ubanjirira. Elio baga likede oguya gabalindira kwa masuba alikumi. Lino lino tulimu nchito wani lino amusiri lagabotu lino wajata ispanisho na anze ya buyage unzira ya matanchiro kuya atala kabela baga njira muganda agaga nini ansiri ya tempele baga jisi pogwe ya Pentecoste o wagari jindi jipati jagari kujitiga. Ino jindi buswa wapende kwa ste. Niwe kasiya busulira bonse. Bali amuzezo omwe. Muzezo omwe. Gaba shoma utileza. Wabali yotu majishomezio ejo. Aloge mtu onse ombono. Anjire mumuzezo oyo. Uonya sunumasigu. Akubona jijitiga. Jirede gulolola. Jalo nchishomezio buyo nchijonya. Chobaga jisi. Mwabona?
What were they doing? Following the instructions.
Inobali ujitanzi. Ni kutobela malaidire. Kutobela ii. Mila uyaleza. Ulindira kusigira. Lino, bagari kuyo haba chuta. Linamu ye obo. Bagari kukanduka haba chuta. Lino ponya buyo kwa kasiga. Kuhiga. Mwuri kuo riongisya. Chiri yagari kuo riongisya. Yagari mwuri kuo riongisya. Ndila baha bukana si. Mwaminiti iwe yoma shonto. Ari siku sandrula. Yagari mwuri kuo riongisya. Mwumachwi amwi. Yagari kuo linda kukabya. Oh, jindu yemwe. Chumagari kukonzia kwa ampa. Ikuo yagari mulimbabo. Pao wakasiga ikuo riongisya. Mwuri kuo riongisya. Ikuo yagari kuungisya. Pere yagari huya mwuri ikuo riongisya. Mwuri jindu yemwe. Chiyabu ya. Sena mga sola. Wejimwa. Oma. Mwuri kuo yungisya. Dino amla njirele. Halimwe. Yaga suzia. Dino omu. Yaga ti. Bonse. I. Pere mwje kirigi. Yaga ti. I. Yonse. Imupati. Y-O-O-N-S-E. Nganda yonse. Onse. Wanzi. Lonse. Kona. Ika kodi. Kakabu nika usula ndirio. Yutari kwa mba kuti. Amwambe bagwesu. Sa mwuri mwa. Meri mwa. Pepe. Yaga li gonse. Mwuri kuo yungisya. Rino amulangirele, hao wakasiga kufiga mulikuo liungisya jangoso, alimu, uswanganya. Rino amulangirele, ba, alimu, iutinata mojiti, yoribamba kwa amba, nitu yemwe, chori tambi. Wabona, alimu mbole, ogo, kuwaga jetiga, rutanzi uti, wakari mkwiga, nitu yemwe mbole, ikuo liungisya, yegaba humpa, alimu. Inyobo, amyei, masuwa inda ndaga inka ujintoro, yora ijinkwa anyama. Eji, yagari jinti imwi, yagari inka ajo, ijinkwa chintu yomwe, anyama, chimbi. Elio, kumwiga, wagari jintu, jomwe, jagaba uma. Elio mpao, wagari bonya, kulimbago. Kumbere iliabo, nyambo, nyambo, ipambugene. Sena umwi omuno wakabona milao ilikumi yaga sobanwa asiso imeri. Sena wakabona jindi milao niyagari ulemba obo wakaji chata nani zi wakari zintu siobilo na yotatwe zeigabona mwininchijo keigabo tewa nchobeni. Jindu yitanzi ngoyo momoni kwae marodi mbombubo mwakari wonya mwabona. Jindu yimbi jindi milao wakari ulemba alemwi njagamana. Sama kabona uruwaguswa uli oyo msumpuru wa mwalilo. Bagari itube latu nini. Bagari uruwaguswa. Sama kajibona ejo. Dino ejo nchea kuchi. Eji ya guliku pendekoste. Au bagari bonya. Gulimbabo. Bobo. Agunja kujibona. Ije kati. Au bagari tamu limbabo. Eri mpao bagari bonya. Gulimbabo. Kubela. Kutwita. Nyambo. Mburi umulaga. Mburi oyu umulaga. Awa. Ipupange wa umulaga. Ijabela. Iga muliro. Lino. Iwotu mburi. Weyamba. Iwotu mkotwi. Munwe. Walo munwe. Munwe. Wambi kuti. Waga uwa. Wamba kuti. Wagari wanyo mburi. Munwe. Edi kuti na. Wagari kuti. Ija gamba kuti. Waga uwa pe. Wagari. Wanya mburi iwotwi. Oyu wagari muliro. Waliguli wanya. Mburi. Mulaga. Iwutari umwi. Wamba ula. Muliro oyo. Wagari wanya mburi mulaga. Inamusire. Mlangirele. Nziraji kiri mboja amba au. Ili mponya biyo kwa kasiga. Kukwiga mburi ii kuo. Yungisya yanguzu. Iga pango 3. Iga 3. Na miambo ipamugide. Iyaga bonega ulimbabo. Iko tali miambo ipamugene uti. Iyagari mulimbabo. Na bagari iwa amba ula. Mwambo upamugene. Iyagari miambo ipamugene. Iyaga bonega ulimbabo. Rino amulangirile. Iyagari naba alimbabo. Iyagari go muganda. Gai sunguruga mburi mkuo. Eri. Ulimbabo mburi muriro nyambo ipamugeni. Yagabonega ulimbabo ogo mbele yabo mburi muriro nyambo mburi muriro
and one singular
Alimi umwi, umwe wakakala ali umwi aumwi wabo, igutari kunjira muri mbabo, pere wakakala ali mbabo. Lino mwana obo King James, mwanga, abele seyo ejo, edio miambo, pasawite, waka, aserugira, akukala, ibana iboti, muri King James omya, wakakala, mwabona, lino tiwaka kwanza, Ikutanta, awukara ansi, tulisi obo, pere ibutanzi, waboti, yaga kala alimbabo, ndashoma, mbona, nijimambe, igurulama inchoveni, ya.
Let me get it exactly true. Yeah, rest.
Kala ali umwi aumwi wabo, mwambo omwe, wali muriro, wakala ali umwi aumwi wabo, mwabona, sinamayuhia, Eyo nchitu ya bili yaga jitiga, lutanzi yaga likuo, pao kumonegela, wa miambo ya muriro. Iwagari Buganda aga nini, hawa malampi aya manini, ajisi mafuta, gayaga, amu, bayeye, gabakede aria, irumi, wagati, wagalanga, uyage bonsi, wagari, uyage bonsi, pao bagati, ganga, miambo ya muriro, yaga tariga kuora, uyage bonsi, inamulangire. Eyo mpao wakabonega ei nyambo ya muriro. Ino amulangire yitobela. Eyo, uswanga nyagumbi, nituyemwe jembe, chaka jitiga. Bonse baga suruamu ya usalala. Jintu ujabiri, chaka tora usena. Lino mwona, chuyanda wincha kwa amba jejo, baga jisi nyambo ya muriro. Kabela awa, gama amba, zitawe, mwishye, gwaonse. Eyo mpao, baga suwa, agutariga igwa amba. Amwa ambo tazizure, taweji ntujiri bobo, mumagwaro, mwenzuma. Uli wasoga nana, mwambo utazizure, mkutambula mwyo salala, jitaji mpene, wubaibere. Alimi inda mutondeja mameti mashonto na kumusibia kuti njira shoma mnyambo itazizirwe. E utari utambula muya usalala. E yonjipe goja muya usalala. Muya usalala walo muya. Lino amulangirire. E mnyambo ya gari mganda mburi muriro. Alimi ya gakala ali umi au umi. Hao baga surwa muya usalala. Jintu ujabiri.
And...
Eyo mpao, ibagamana kusura muya usalala, kagamba mumyambo, ikutari nyambo, mumishobo. Sinama wana ejo, bagatari gwamba mumishobo, imbi mburi muya, mwaga bambia. Ino eji, jaga mwikwa kumasi ambi. Ino amulangirire, lino tujana, mupandrosi alubo, yutegwa, mutajirobe lino. Wenda nukuru kwaro, muganda kama churu, kabari ndira, kuhonga piyo, wakangu igambole, kuoriongisha, wakari, alimbabo, oyo, wakari mungu ya usalala. Mbanga basho maguchi ogo, wakari igwonega, igwa mungu ya usalala. Mbole kuo, go, linda kukambia. Hawa kasiba, limungusona omu ya, wakari imyambo, nishonto, ya muriro, mwanda, Magumi obiro ambabo, akutariga, kukarigira, akukala ali umi aumi wabo. Ino jagari jinsi, imusumpuru wa muriro, oyo wakariresa imwini, gari pambola imwini agati igabantu bagwe, gabora mubantu. Jesu wakajisi jintu yonse, wakajisi muya gakutawe, gwelega, tulaujana, ugwelega, samu wabona, chepandura, kambo, tulibana, ibaga tambola wana. Bumi bwagwe butamani, wakali bora mugati. Lino nchinzi jaga jitiga, pao bonse baga suwa muya usalala. Lino ndia ndangu mubuzi ya jintuye mwe. Chindi zimpuo, niya gatariga. Utina baga suwa muganda ago, gamuchuru, huya ansi, matantilo, ayo, huya murubwa wa paresi, namu, murubwa wa tempere. Obo wakali, ikutandila mburi, mulongo, wama yage iguswa. Wagabeti, matantilo, amuchulu, ansi, iwingila, iruwa ogo, ibantubonsi, kubaga mungere antuomwe, ilubaga suwa omu ya mburi bagoli, gwimu ya, kambo wantu bagati, abantu bagobwa waini mupya, ilubagari nabona jintu mburije, ili umu ya omu, wagali uswara igwamba uti, muya usalala wabola, ishomezio jaresa, jari ndime, nasuwa muya, Ero alo mkuba, muna karilaya, mtu oyo, wakari uganamina, mu Arabo na Persia ikamupa mu yishobo ya wejini. Mbokuti mbotuhwa utali mwambo utazizirwe. Mbokuti mbotuhwa mtu onse mwambo omo mtu wakazirirwa. Saa aba onse baganana tabalibana Galilaya. Hili antara baligwamba ura muji Galilaya. Pire bagayuhwa. Jagari ishobo mwakazirirwa. Urinape ndia ndaguti mundiwezi mundiwele imubuzi oyu. Jagari buti Petro naga imaari kuganana kujikarirae kabela inkamu yonsi yaga huwa ejo chagarigwa. Jagari siolu zio tatwe gaga mwoda guli Kristo mponya au kabela Petro gaganana mujishobo yomwe masimpe wagariresa gaji tamare. Petro kupunga ndijona yega mamba abasigukara mu Mesopotamia abenzu abasanduni alimwe zintu yonse iguswa uniga yonse yagali ngwi aria. Ero Petro gangwi akugamba uga mujishobo yomwe ili mtu wonse wakamuhwa bagali siulu ziotatwe bagempwa akubisikwa musinari ya Jesu Kristo ponya au ilibu teyo mwabona bensuma sewanzi ulangira mwesu sigabungwe munapende waste ikutambula eyo ponya au pia mutawezi eyo wina mbaibere yakunda ambira chindi imwi au wabaga sola ikutambula muya usala wamba ura mwambo oyo yakuti ibagasi mwabagari wamba wini alimukuti eyo njenzira waga utambula oguya. Leza sikuli endeleza, jede kujitiga jindi yonse njira njonya. Lino sekwanzi lino unganda ya kone, kulae ya jindi, nituwa kasele mugila kusamaria, masiku ainda, tuwaja na kuchita weji ntu yomwe, ya galembetwe kujatikizia mbago, igumwa, mwambo umweu, wina jintu yatikizia chijo. Kale jindi nwaga nka unganda ya konerio, wabari basijisi bandene, motatwe babantu. Baga amba mumyambo. Alimijindi ni baga jita. Utina baga jita. Baga utambula. Petro wakati nzira njonyo. Njo baga utambula kumatariro. Alimbaga rizikuti bamasi. Baga tambula. Nusialo. Uzwagulidesa kambo. Baga tambula muya usalala. Mubonya. Mulimu baga jita kumatariro. Nijisimu kusio awa. Jitu imwi. Alijejo. Mamichi mashonto. Yari iwenda ikulasiga intarisyo. Utegwa mubone. Mojibede, ino sanangiri bantu, babo, baga isi kwa bandeni. Elio amunisirire, bawesu, bandisi bapende kwasti. Inga, seisha eji anzi, eji. Inga, seji ta intu, mugujitia, lukas yanyo. Iutina, tarujani emwini. Ino, tiyo tarigariri, kwerede kuba jintu yemwe, jive tiga, awa. Nakutulula miga. Kwerede ikutana lusiaro kwa kwe mpa alirino. Kwini kwerede kwe utuga. Ino mtu inga wajitanzi kutina wali musinke matwi. Asi hatambi. Na utakonzi kwa mbaura. He. Saa inga watambula mwenye usalala. Ino kutitajisi mwambo. Ukotariga. Na mtu utawe mkwaya. Wagari wianda kufutulua. Mwabona. Walo mwenye usalala. Ndobisyo. Alimi mpao. Jones zipego ezi mboli igwamba mwamyambo upandrosi mwamyambo igwora wamana gunjira mwumabili winda urubezio wamuya usalala mkambo ezio zipego zilimumabili wa Kristo. Lino igamba chomba lino amulange awa sena inga mwalangira imbungano ya katolika ili yagari imbungano intanzi yagabungani sigwa kwenyiga winde iba apostolo kwa imbungano ya katolika yagabungani sigwa oo. Nyanda ya miaga mishonto iguzwa gulufu kwa mwapostolo wa mamari. Nyaga ya mianda ili isambomwe parimi iguzwa kwa mwapostolo kuonya buyo kumane panso ya guniseni. Jendi matata agunesia na aga kala ante omwe agunganya pao wagabika mbongano ya bons imunyiga. Yagari mbongano ya gatori. Omye baga panga mbonga ya nyiga alimi ibala katolika yamba ya bonse munyika oka kumasana onse ba romani romu ya buhedeni yakasandwa iba romu ya popo ejo bakabamba pop iba imutwe ubweza ibusena kwa petro oyo ngoba yeya akwamba kuti jesu wakapha imaki ubwami alimi oyo popo wakali uthakaliri alimi nekuba sunu mbungano ya katolika ikuti matwi akwe mulau amalaili ngupopo utakaki eyo yakasidera yeri mphawo khambo tepakasuminana anjiso eyi yakatholika akajayikwa gaumpha kucijayiro pa zinthu zyonse izimbi toza tulisa obo kuinda kumalembo a satekeni a josephus a boxbox of matthias abanji amwi a satekeni isrops to babylons ii makani akale malemo pawo kuinde miyaka ili nyanda ya khumi ayosanwe mulimbo tuzi makhalo a musinthi baibele yakaphusikwa ku anthu alimi yakali yakasiswa namukombe imoneni uthawe womwe bombe kulankhwa pawo kumene ejo babohola lupambululo luthanzi oyo wakali martin luther alimi wakayiuthuka akuamba kuti mulaliro oyo ikatholika wayakayitha kuti mubiri wini mubiri wa khristu wakali kuimini nabuyo mubiri wa khristu ili wakasowa mulaliro amungwala wachiphayiro na amalia tiro akukaka oyita iwa mubiri wini wa khristu akukamba kwakuti aluleme ayophona kulushomo lino tokonzi kulangila imbungano yakatholika kusumenana anguwe nenchonzo ndi muthu wabo wothalubizi abambira ikuti pepe ya pawo kakasika martin luther kakambauka kululamikwa john wesley wakasika ambale kakambauka kusalazikwa ili wakambauka kuteti munthu amana kululamikwa kulikakoti phere wesele kusalazikwa kusanzikwa muyanda wakupi kugusikwa lindwe kupulowa kwa jesu lino tokonzi kulangila pana lutherani ikukambauka kusalazikwa khambo tapakayiti phe kumane wesele ikukambauka kusalazikwa akuphambuka ikunji kunini ikuswa kulinjiyo ya kabola ikuba wesleyan methodist nazaren azimwezimbi yakasumana kuyasya muliro mumakhalo azyo pawo kakasika pentekosti ambali akuti wa muya usalala ndiwabatisyo alimi tukanana mumyambo cindi notujana masimpe pawo cindi ejo ndikasika ambali mukathalangila pa anazaren apa wesleyan methodist apo mibambi ikusoma ejo ndiwathayiyita makachiyita ikuti diabolosi ya cinzi chakachithika yakathalika kuwa pentekoste yakathalika kupoka ino yakapoka mmane pentekoste yakayisunganya yakapunganya akusimana ikutathambula yinthu yemwe pakachana milawu amilasyo yawapeneyi yakuchipamba ino cindi muya usala wasika mukati yakuyoponona ibwini kwachimwe akuchithondeza kuinda ikwakwe mwini akwetswi ikakwe tokonji ikulangila iwanthu pa pentekoste iwamba kuti tiyosumirana anchicho werede kuima olike muli luther mwakachitha muli wesle mwakachitha alimi mbuli pamwi mwapakachitha werede kuima ali yeyo mkhambo ola lili wano alimi eyo cheini pamba kuba katalisika gala nkhene eyo cheini pamba kuba umbi alimi sekonji kuthalika mbuli mukesu myandisi olo robertsi tommy osborn tommy hinks apamwi mkhambo mangoni kayakasumirani andime balati walo ushoma ukwapirisi ikuthamani ngwa baptisti tashomi kwambaula mumyambo mbuli chisibyo yithanzi yamuya usalala kamuswa umulongwana oyo mwabwana perebora pusyokopusyo anchicho ochilanganyato palakwanja kulanganya pana lutherani methodist inga yachita iwa pentekoste inga walanganya methodist ndakwanja ikulangana a pentekoste anchicho yiluleme nchopeni yili kwini khalambonzi ichili obo kuyendera mumoni muli mbali mumumoni mwabona tuyapothantha mugwa kwa mphati wa mwami akusakana maubaora luziyalo ulaphekwa ngoso sindi silaphekwa igambyo cinda cilaphekwa elyo mbawapo mbotupede eli nde ola omwiya usalala nkuseruka mujiwa yamumuni mbuli mwakapethe kumathalikiro musupululu wa muliro alimwi walithondesi imweni kawuchitha zinthu zyoonya ndiyakachita cindi nayakali awo anyika ero jesu wakati mbokuti mbomusipana balilu sinaphe kuinda kumijero yabo muya wapasipa oyochoma muli ndime ilimo eyo ndiyachitha yoyitha anywepo ezithondezi yopathopera awo pashoma ino pakwesu pa pentekoste Ndirambi nwe, ndiri umwe wanu, ndijisumu ya usalala. Ndaga amba mumyambo, kere, ndega tambula mwe usalala. Ndaga tambula, irubisyo mwe usalala. Ndaga amba mumyambo, ndigasi nsima, gajisizi pego, jaruzibo, busongo, upandrosi, azinti jonsi, gazi jitiga. Pende ndereze kwa, uliji mwe, gazi ntu ezio, kambo, lino, ndiri mwana waleza. Ingozo, mwiliru waleza, uli mwuntu wangu, uyu mwambo, wa mwilo, wakakala, bora mugachi igangu, agumpa, nguzo, ntu zionsi, yaga impene, ulileza, eyo lino, nisorerwa amu ya wagwe. Ulagonze uti, waya awa, kavera ndagunka, waya awa, ndainka, ganana awa, ndaganana, eri wajita, eji ejo, ajembe, hapo mwede, mwilibu yo, yebo enze kwa amu ya. Oyengulesa mulindwe yaberega luyandoru wagwe. Tawema gani mwajibede. Laberega luyandoru wagwe. Dino wa musuirire. Andibone. Iguwala awa. Tatutaninga tariga. Mimuzio. Expon. Awa. Lino. Iguzwa usandrusi. Wa Vatikani. Volume 7.
Volume 7.
190.
1205.
1205.
It is difficult to determine.
Jaronchi umu guzibaguti. Yagari itwi yabantu abo babari luganana umushobo umbi na bulungulusi na mpo yagubelega iwako linda kukambia gari unga yagabo terezi ya punga yabantu tewaka kwanza kwenye usia lino amulangirire na bagari bantu nje inkamu yabana gariwaya ibagara nkene batawa nkobaya ilumbaba bazwa uyamuga kwa kwa Nibagali nabona jintu, mburi jejo. Manza wa mchulu, mruo, uswa, uganda, aguga mchulu, usirimuga, mari atiro, igunjira omuya. Uzuzi kwa buyo, nibagali na ganana, mwabona, mbaba, usirimuga guinda alia, eyo lino, atuambi, bagali kukuya, yaba dadali ya gonsi, mburi jeji, eyo ibantu bagati, imukiligi, wagandi, durira, iguti, ndiganana jigarilaya. Kuzuzira kulingwe agoti, elio ndipenzi nzi, kulindwe, mulambe, ndasuruwa mwe usalala, inguzu yalesa, ya wida alia, ganda ago, jidwe yimwe, jajitika kulindime, kule mkuleleza. Halimi umumbi, awa, wali, wamba wala, muarabo, halimi walo, muna karilaya, igamba yishobo, ya yarabo. Ino tabagonzi kuziba, na aligari kuri ungescha, yaga kwela ibantu anto omwe jindi, mbagamu nagasiga anto omwe, na wakari, uganana, mjishobo ijimbi, mchobagari igwa amba wola, na, lino baibere, kalitonga megi, mjisezi ntu, yobiro, zomu kwanja igulanga, yagari, ibanze, bagati, mbobuti mbotu kwanja igumwa, mtu wonsi, mwambo wesu wini, mtu wakazi yalirwa, kayambi kuti, bagari kujamba, pere, baga, igumwa. Paonka mungiona ibantu mabonya Iga pandula Yeji Petro Wasotegira Ajintu jembwe aguti Nyebo no bantu Wakukariraya Nyebo no mukara Jerusalemo Agusibe kwa lindigwe Bantu Wagati Tiwaga jisi yishobo Jina kariraya Agusibe kwa lindigwe Agusirira umachwi angu Ejo yishobo Tagari igubelesia Iguamba ora Kulibo nsebabo Ba aba tabagole dwe mwri mwamu yeela Mugubona kuti chindi ya jikasarisi chabusuba Ere cheji ya gamba umusisimi choeri Ere yobole kujitiga umasuma amamanino Mwambalesa njotilamu ya wangu Abantubonsi ibana banubalombe abasimbi bayo sinsima Wakasumana na kuti nyebo amanza imabi Mugabambula mwana walesa utawe gambo Davida wagamba siyanguwe Uti tagasi untu iwawe mukehena Nanka iwuti Tagalegele umi wawe Usalala iwubona kubora Ilu wakati Majisipwe kulindiwe utileza Wagajita oyu wenya Jesu Ngomagabambula iwa mwami a Kristo
And when they heard this Amen
Ilu jindi ni waka mkwajeji Amen Bani Batubonse unsiri ya machuru Ilo chinzi jagari kujitika, jagari kwa ambakuti, lino, ndaganana muji parilaya, ndaganana muri eji, alimu ndaganana muri eji. Uyindi Petro na agamba machu aya, kakati, barumi ya bagwesu, ino tujitenzi kutegwa tufuturwe. Ilo Petro wagapa kumbira. Eyo, njenzila, muji jitika lionse. Mawana, kuyabu tanta, kubinda ni namulideza, igwenda kwa munsi. Mwauti mboziba, elino, jindi Luther naga tambula ululamigwa, wagaita ogo kuti muya usalala. Wagali obo, lesa wagana niga andini, iwanguo mugati. Pahoga mbanzi, wezile, wagatambula usalazigwa, kuti mulambe, jindi wongorora, wagautambula, ele ibunji wabo bagongorora, ibaga uchisi. Yini Pentecosto, yagaba, nyambo, nyambo, itaziziwe, bagati, mulombe, yebo, ulu uchisi, pere bunji wabo, ibaga uchisi. Tawezi ntu zilibu wabo mbole zitondezio, siyabu ziba yejo, inzilabu yo, njo ziba imusambu. Yesu wagati, kumijero, ngo uziyara, mirimo ya muya, mijero ya muya. Oji ndi wabona muntu, uzide ingusu. Oyo uzide imu ya usalala mpao, uyobona bumi, ibuka jincha, uyobona zitondezo kazitobera. Abo bashoma, muzina yangu bayota ndama daimona, wamba munyambo mipya, ikutina inzoga ya baruma, tagaba jisi, ikutina balanye, jintu jijaya, unwa, tagigaba jai, bayobika manja, abarwazi, nkabera bayoponisipa. Ma, imishobo, ya zitondezo, abatobera, abo bashoma. Kere mbobuti mbonjira mulingo, jialo nzipego, zirimo mwiri, mbobuti mbonjira mumubiri. Igutari, ugamba ula inzila, yago ya unjira, kere, ugopila, mumubiri omwe, iwagorinto batanzi 12, 13, umuya omwe tonsi, tulabizi kwa mumubiri oyo, wendelesu kwa uzipego, yonsi, imwami amulongesi. Inuguti na umwe, agamwe tape A, na umwe, awa, tagasuli nani, yeya, uyeta, mubulongwe, mwesu, kambo, ndaguyanda. Imuguti omutanzi, sunumasigo, mwesu Branham, ndiyaguti televini ndutugo, unyiga, inu yeya nzi kujatigizia nchujo.
Well, ever who wrote it, I'm going to agree with you.
Ufumba wa ulemba. Njos mina andwe.
They have made it a curse to the world.
Tagaiba mbagu wa rutugo. Kunyiga. Inga. Yaba yulongezio. Kunyiga. Pede. Tagaiba mbagu wa rutugo. Ufumba
like
yintu mbori ejo. Nubantubangu bayandwa. Tejo. Tomulanga noveni. Kuti televizini ndutugo. Pawuti mutende ndutugo. Pawuti radio ndutugo. Alimwi, zindi zinje, telefoni, bibede, mwabona, chejo, chojana, ulinjio. Bili mkuba kutimu wesu, agamba usiku mwi iguti, kakwe malambi, amwi, a televini ulimbi. Ngamali maningi, imugamba usimu jete, ugamba uga, magani mabotu, azwidi, tajigonji kuba, abubambe, a televisi. Abo wakiga hago mwesu wagamba busugu kumwe, ndashoma abu senabu mwe, wagati, unkumuna wabusugo, uredio yago, na mtu mwe na, wajostia iguswa, mkona uswirila, wabame, mbambobo, pere, omuntu oyandwa kufumbwa na andweni, ndasumina nachoveni andwe, iba, ije mwe, jazintu, zinyonyo na maningi, umugo wabandu. Omu ya balatola onse, ayamari, aere day, ya kumfurumende iba nitero, kuzelegela, Mugosibia, magwebo, ali onzi aya, mabambe, misanga, whisky azintu, mwri ezio, uozi mazi ya imichero ya mfurumende. Iyo mpaolo bola, mwi agweza mugamba usi, agwagwereda, unkuta, ugujana, marimashonto, iguswa gulimbabo. Ndasumina na andwe, chintu jibiabi. Ino e tajiri, nyomolisi, chintu jimwiwe yo, tomo jana, ndarumba mujizi, mwesu, ufumbwa oyo. Wali ikubuzia oyo. Lino, voyu omwe imobotu, mubuzio. Ulimasena mubaibere. Ulimboli, Samuel Mutanzi 18:10. Eyo, yamba, yuchi, imu ya mubi. Wagaswa guliresa, wagajita zintu. Sehwichi, imu ya mubi, uswa guliresa. Agaga, kwa pandura eji.
Well, maybe by the help of the Lord.
E, ndiza guru kwasyo ruwa mami. Ndagwanzia. Tajambi utileza muu ya mubi. Pe, pele onse muu ya wazintu zionse uliwenda lesigwareza. Alimi ulabamba zintu zionse uberega wendela na ulijejo nchayanda. Mwabona, dinogumuze wago. Wamba ula siya muu ya mubi oyo wakaswa kulireza kuya kukopenzia Saulo. Iwagani moji imo. Jibarangene, yagabugo, bube, kambo, mwose na kutanzi, wagaliwide, ilojindi wawa muya mubi ndesa ulasumisia muya mubi kukupenzia ngenda kubaira chinthu chimwemo mukaindika shonto ndichisi muyeyo umbi ali nchijwawo wabona wonse muya werede kuba kuenderesi bwaleza sena mulayi ya jindi Josafati Ahabu ndi bakali kuya kulumamba ero chinthu chitanzi mulisi wakali dakali khede kumiryango alimi Josafati wakali munthu uloleme kapera wakati ipami wabiro yabakhede alya kapera bakaswanganya impi izi yabo anthu omwe ili abobo wakati atukuziye mwami na atu nke nape ili abo wakaunka akuwe saba sinsimi bali nyanda yone abo mbaga jisi yonse yababamba yasaninwa akunenea azintuzi yonse wakali msebambo tu ili wakasiga utala obya kabela bose baga sinsima akusumina na kwamwe wakati damuya kutala kabela lisa uyomupa rusundo damuya kutala uromati kredi kabela okuya lisa uyomu wesela ijintu. Umuyabo wakari pangila meja agu tarika kuzusa kose mbole kupandula kati winda kumecha aya agu tare muyoba tonta kuswa kuyagulale kuswa mojesi kisurirwa kwenindinywe. Penyo molesi uliginti jimuji ya zizi ya muntu waleza oyo kutayikiri zionzi ya jincho mwabona ikuti na tajimwisi mbole kukwaro uliginti jimuji rubide ufumba mushomi wini. Abobo, Josafati wakati, ee balo, bali mianda yone, baboniga gabotu, baboniga iguba ibantu, bali gabotu. Oh, mubabete, antela Ahabu wagamba. Pele, Josafati wakati, zenato jisi omeombi, pambo nzi, omeombi, gagoli ujisi bali mianda yone, usumina na gomwe, pambo, wakari zikuti, wakari jintu yemwe, ya tagali mwisika gabotu, mwabona? Wakati, tuwerede kujana omeombi. Mwana wa Imula atalawa igati pere ndamusulaiga. Uyoja na mungano. Agwe kufumga jindi. Chokonzia. Yomu tanda ikuswa mojesi. Mwabona masimpe. Ndamusulaiga. Kambo zincho msulaiga. Walori onse usisima ubi kulindime. Ndashoma ikuti. Josafati wakazima mponya uti. Wagari itujimui. Heja gari gabotu. Bobo wakati, kwa ya kutala, wale temigaya, bobo, kakamutobela, kutala, nkabela, ngoyu, waselemuga. Bobo jindi, nibaga inka kutala, baga tuma mutumwa akuti, lino, lindi la nini. Lino gari jisi wamai, baru hiyo, iwa kuleza, bali mianda yone, uzelelu okuya, balo ombe wa shumwa, mjisi yonse, ama PH, LLD, az yonse. Gati ilino, nyomolisi, nyebo mtu mwini ni mojete, utaite, toka impani abapaisi, abobonsi. Imuro wagamba eji, nandamba migaya, wagamba eji. Seguamba jintu manalisa, ajibike, mumulomo wangu, eji nkabela, ndajamba, mbubonya, mwajamba. Ndajivotelwa ejo, ndajivotelwa ejo. Mumajwi, ambi, jokala ajwi, takukwe magani, mbamwi. Ibabo chobamba. Wakati, ee, iwati, ndagwambira. Iwutina toyandi usawirwanzi. Chibo tuwamba jintu nchijonya. Abobo, wawasira mwira ogia. Wakati, sena linke utala. Wakati, usumanana. Iwati, amunipe, wasunu masigu. Andi, jimani siye wamba ura amwami. Ndajivotero ejo. Abobo masigu ayo, mwami, wakabo negena kulingwe. Kabela, buzu wabuga tobela. Waka inka utala. Ili wakati, mwuri, wakali ya butanta. Wakati, usumanana. Perinda bona Israel mbuli mberele. Zitawe mwemi. Gazimwa igite kuzirundu. Oma, eo jaga kusiyabu uzwa mwuringwe. Eri wakati, sana, inda kwa ambira, ndarejizi, eo, mgenzila ini, mjajita, indi yonsi, kwa amba jitu jimujibi, kulindime. Kambonzi, wakati ukara jui, kambonzi, musisime kumbere iliawe, ijirealesa, gari swa, kuri area, musisime wini, wakati nkambo watila ibuluwa, wani, bot, utawega ambo, ibabwa, yontu wakisi ya ibuluwa, wago aebo. Iroga mwambira bubi Elisha waga inkide Igale kuchulu Pere wakari zutete Elisha Wakari jisichwi Yalesa Wobo waga kala achwi Ndaji watelwejo Kala achwi Yudina baibeye kati Yesu Kristo kumboboja nguwenya sunu Kabuyamnyaga Inguzi siyawe zili mbubonya Muya usalala Nguwa ukumba imu tuku yanda Abole kuringwe Kala achwi Imnene Tawwe magani Ejiwa mwini babo nchoba gamba obo mabangali kusalinwa ikabotu akufula kwa zikolo mabaka inka jita ijisi ajawu jita anchijo babo mpawa gati uimurambwa na imulemu nchobeni amecha amutu wawe uyo jitonta jisigubo sana iguswa kuindira mwami genda umbele umubagula lubai umulomo uimugamba usi moneni wakarisi uti wakarimumu usi Uyo, munini, usala bobo, waganyina intu, ya wamba ujatikize nchijo, bobo, wagamumba gulapo ya urubai, umulomo, wakati, genda kubuzia intu ya mwe, gati njiri injira huu ya waleza, wawunka jindi, nuwaswa gulindi, iutina ulo uchisi, wakati, uyo mbwisha jindi wanokede, mujisangala, kulale okuya, mburi, mwange, wakati, ndabona ilesa gakede, ajuno jabami, amen. Lino, amuswiriri, kabera magamu awo churu, alivungene umusunguriga. Lino ndipenzi nzi, musisini wakwe wakambi degale, ejo, jagari yoje tiga, uri ahabu, peza, oyo, jagari elia wakamba obo, wakari imusisini, unani getwe, elio, jagari chwi, ilia mwami, mwamba imwami. Yerumiga wakati, ndabona magamu onse awo churu, yabu ngene usunguruga elesa. Mumuswanga na mupati alimi baliwamba wala umi aumi alimi imwami wakati nguni ngututatume kuhunka ansi ulimi wanu kuhunka ansi agwena abu imutola ogia uzulisha itwi yaleza uti agatubu nguni utuonja uyecha kuseruga umi wakamba obu na umi obu Ilo winde iga indi muya mubi muya wecha wakayutura uswa kunsi aguti Utina, wandizu mizabu yon. Ndimu ya uvecha. Nyo seruga, agujitia bagamba usibonse. Kambo tawajisimu ya usalala. Agubagitia, balo balo mwana, buyo, ibaga iya ujigoro. Tavera, nda seruga. Agunjira muni umu ya umu wabo. Agubajenga, agubagitia usinsima ubeji. Sena wakajamba, ilio wakati, iyo njenzira. Yotio wen, abobo wakaseruga, wakati, leza wakati, wajana uzumizi kwa wangu, kwa wunga. Elio, wakaseruga akunjira, wabasinsi mwabechi, ulimo, wakari, iya, kujigolo, akubajitia, usinsi mwabechi, wakari muyo wabechi, gawoberega, wiyandur waleza. Andi, kitu ya mwe wuyo, ijembe, chomu kwanja kubona awa, anini wuyo, hamulangire eji. Nienda uti mkulune andeme, ubagwali ntoba tanzi, ijipati ya five, ya mpango, ya wani, anini buyo. Ibagwali ntoba tanzi, yuri wa mulange eji, utina, nienda ikubwana, tujimui. Jaresa, iwamba, tujimui. Obo, niyo ya bibi. Obo, mboya, mboya ikuenda.
All right. Paul speaking. It is reported.
Ya Paulo gaganana. Ulalungurwa iganji. Iwuti. Ulibwamu agatiganu. Ulibwamu ulibo. Mutambwi agati. Gaba masi. Ino mwye yanzi ujadisha. Ejo agati gamugano. Uti umwe were deuba. Amuga intuwa bawisi. Elio saa. Timu alisumpula. Aguta. Atubone. Nishoma kuti ndakununa. Mapeji obirogu Nyomwa Elio Mwalisumpula Aguta omoga kuti Lino Amrindile anini awa Ganda inya Mbombo inya Igo omoga Elio Sumpula Aguta omoga Kuti oyo Wagajita Mujito oyu Atangwe iguswa agatiganu Yandi zing Seshomi kuti umuinga Wamba jeji na Kujasya pere Ndikunini na iguyo Elio Cheshoma Yutina muntu omwe wakasuwa muya takwanzi uswegerwa mwabona mwabona kambo mebonto beni mwri utago mumubiri pere uligo mumuya ndabetika gale mwri uti ndarigo ujatikizia oyu wakajitamu jito oyu
in the name of our Lord Jesus Christ
Mwuzina ya mwami wesu, Jesu Kristo, jindi mwagubungana anto mwe, na muya wangu, anguzuzia mwami Jesu Kristo, ikubita omwe uli bobo uli satani ukunyonyoga kwa mubiri ikutegwa muya ugafutuwe mubuzwa kwa mwami Yesu. Leza gambira mbungano isalala uli mubiri wagwe anyika awa ikuti lino ogu kuswa jisumirano yipya muje pya wambira mutu obu sofi atombe maningi agati gabantu wabari upona muga intu waba wisi ibeni ikuti intu ili wabo mumuhiri wa Kristo yebo mbungano amuwite muri jabulosi ukunyonyoga mwabona lesa ulazumizia ilo jindi ajana jintu yemu perede igwona wejetwa kubika mboso amutu umi kuyangulula muya imubi alimbago iguti upenzie imutu oyo alimi alimi iwa josia dino tujana kuti oyu marumi kumane ilunde penzi mambugano tunu jindi muntu abora mwiri wa Kristo akula umi wazizo ya kutaria ikujita ibubi kujibaga ya kutinyo simbora mtu umi akujita eji jintu chijonya ili ayebo prana mutabani kujita ejo kambo kufunga kuti kamu jatide kuligunsi liabulowa ejo ulasuma na kujita jintu chijonya ya gaindi ulolola akulolola akulolola jindi jonsi amuole mtu umi akumubika kuli jabulosi unyonyoga wa mubiri kuti muya wawe muri ikutegwa gafutuge mubusu wabwa mwami ili amulangire muluso waleza unjila amulangire jabulosi amujati oyo muya mubi umujata ilo yumulombe awa wakarulamiga wakapiruga kujana kuti mubago lintu babiri ogo wala salazia nchobeni kumbele lialeza amulange jobo muntu ulondo gete muntu uloleme ilolesa wakasumizia jabulosi imubi imuola alingwe akumugoma azito zionse zimbi kukulondola muya wabwe mwabwana abobo miuya mibi ili leza uberescha miuya mibi zindi zinji kukubelega kubambe iwabwe aluyandolu wabwe dino ngoyo umwe ujada nchobeni mubusyo ndiye kuti muntu ngonya nkambo kuboneka muli ibulembo mbubonya iuti na muntu werede kuba amuya usalala ikuba kuba amuya usalala kuti asanduge akuya mukukwempa ino yoba kuti jimu jabana abo bagafa myaka yakulipeda bwingusi igayitana kuba elyo bayobwa lili ino mukwesu mujezi wangu ndikunji ikukwambira jejo takukwerugwaro ali chijo mu baibele mulimu ikonja ikujana ali onse pene ndakonja kuphandula niyeyo yangu ino ejiyo kuyumya ikuti ushome muluzya lubwaleza nyomba bona muntu yanda kuziba kuli mubusyo mubothu logo mwabona muntu yanda ikuziba obo bubuge ejo jiyo jitika kumukwanda ikuti na werede ikuba amuya usalala utegwa ainke mukukwempa muli bwamba kulikabothu eyo jidaendelana baibele okwisya warugwaro ikutali ikutainka kujulu kambo ibantu bazide muya usalala mbabubuge ibutanzu basale elyo basyalizi bababo ibamwi bafu tibagapona kwa myaka ileju wakainda mileniamu mpawo bubuge iwabiri lubeta wajuno jabwami ipati jituba mwabona ayo matoberanwa nchobeni a baibele pero yo muntu uyenda kuziba eyo yatikisya ibakwanda balo kumati ambi sena bakalikisi muya usalala yabataninga kuzyalwa tena baga utambula lino ejo sekwanzi kukwahambira perino atwambe bobo tuliri kutiba kwanda alafa utalanganya iwazali ibabo ibaga futulwa lino tezuminani ajigolo ijaba sinsini ali yejo ibaga tina wakali igafa abazali ibagali basizibi ikuti oyo mukwanda yo inka ugehena igolo bato inga takunyinogwe ulingwe ejesu johane wakati jendi jesu naga siga amwone kabelele walesa ukusya ijibi janyika eri kuti oyo mukwanda wakali mutunsi nakabola kunsi yambeta syalesa kabela jesu wakafida ikukwisya ijibi ibi jonsi yakamayikwa kumbele lyalesa jindi jesu nakakwida bukanze obo zibisyako zyakajatirwa zibisyangu zyakajatirwa eyo nzira kuyo njokonja ikujatirwa kusumina kulekelera kwakwe Ndino mkwanda takonji ikusumina kulekero kwako. Abobo tanajita ijintu. Tanajita ijintu pe. Abobo ulangulu kideja kumanine kuya kuchuru. Pele uyoti. Saba yonka mungwe mpa. Lino. Ayamachwe angu eni. Oyu mwyeyo wangu lino. Ta. Sekwanji utondezia cheji kubaibere. Pele langa yutina. Lesa ikusokumari njelo anyi. Pagalisi mtu onse. Uyosola ikuwa anyi. Denamula shoma obo. Pagalisi kasusuri agami. Mtabwa aimwe. Inini. Mi. Pagalisi zintu yonse. Yagali yosola ikuwa anyiga. Yutina. Pagalisi obo. Amalange atukweze. Mugozi anyo. Musa. Jindi Musa nagas yarwa. Wagali musisimi. Igotana Jeremia. Lisa wagambila Jeremia. Gotana walo gubumbwa. Musiariro gaba nyogo. Gotana walo gubumbwa. Musiariro liabo. Nagali guzi. Augusalasi. Augusala guba musisimi. Umasi. Johane mbabatisi. Miaga ilimianda. Yajiroba. Magumi. Obiro. Gataninga guzi yarwa. Isaya wagamubona mujirengani. Wagati. Waloniki ya umwi. Wamporora munkanda. Iuganza na uzibagale igualesa. Uligonse ujatikisia iwakwanda. Vanini mwabona. Ejo, tabagele ujita. Palimui wakalisi kuti bayofka. Wakalisi tawe jikonja ujitika kakutawe ileza. Ikusibamagani. Ajo, tawe jikonja ujitika u. Mbulibyo, mwembezi mwotu inzira. Mbanjira, rino, ukugwesa eji ugwaro. Tegonji, iguamba ugwaro. Wamba, bobo, abobo. Nijibwesa buyo, umuyeye wangu. Inamubu ya utowela ngumi, mweya kutindisa, umwi wali, kujintu chega amba, masibu ainda. Pandula muga intu, mugufutua, kukuzi yara bana. Imuga intu utafuturi, kukuzi yara ibana. Ere, atuhunune lino, kuri Timoteo Mutanzi, 228, anini buyo? Alimi atujani ejo baibili, kuro, yamba ujatikizi yabana. Dino ndila ngusia kuti ninjisi ya katolika. Utigatoliga yamba kuteti mwanagazi ulafutuwa. Mugusi yalabana. Mugusi yalabana. Pere tuta. Seisho mieo.
1 Timothy, the second chapter, and let's begin at the 8th verse.
Timoteo Mutanzi jipati 2. Elio atutaligile agampango ka 8. Agubarabuyo asho ntolino. Ya firira. Mujianza chigonya jalo ikuti banagasi ganu. Dagari sagatizia redi msigobela zibotu. Tatuerete ikusi ya ejo. Embona?
Listen at this. With shame faced.
Frida kulijeji. Amasiu aoside. Agubatama. Ikutari aguluga. Masusagwe. Na angolide. Na angale. Na malongwe adula. Bagwesu, ni mkwesawo ya awa, ndashoma tonsi otu, pungwani tukia, abusuba na mazba otetwe, nyomawana, owo, taguri iwa, bana Kristo. Hele awa, baba bana gasi, bamba, uleza, umirimo miwatu, amulege bana gasi banu, baie, mugumona, agwenze kwa gonsi. Pere sesumini mwana gasi uisha, na igwinda, guamigu. Ibao ni pere kuba bao muzi. Kambo Adamu wakasangu na kurengwa. Eyo mpao Eva. Adamu taga jengwa. Pere mga nagasi. Mungu jengwa. Wakari musotoko. Leguwa bobo yofuturwa. Mungu ziarabana ikutina. Lino. Kamba uli. Mungu nagasi wanjiga. Mungu ba aba kwanda. Ikutina wasumanana. Muroshomo. Mwabona, utina wasumanana. Uligare, oyu mwanagasi, mwaganana. Mwanagasi oyo, wakafutuwa gare. Mwabona, alimi aluyandisho, agusari, agubatamagonsi. Yutari kukuba, aba kwanda, umojitia kufutuga, pere nkambo kakuti, ugomezi ibana. Gajita ibulisi ibagwe, igutari ugomezi ya bagazi, ibabwa. Azimbi, ugugwe saa ibusena, wa mwana, mwuri mboba jitasunu. Iumupa uriandisho, wabanyina kutegwa, wagonzia, uyagubusena, akwenda uga, ikusigubonsu, batu wa mwi, babajita obo, mausi, pere, balajita. Ezu ninchiga pati, ulindime igwamba, pere, wini walo mweni, mwabona, tabayandi mkwanda, igwangu ansi anguo. Pene mukuzera bana kuti na wasumana na ngurushomo kusali. Akubatama gonse uyofuturwa. Pere ikuti uyofuturwa yebo ikuti wazyarurwa. Uyakuponesegwa ikuti na washoma. Inga watambula muya usalawa ikuti wawushoma. Ulilibamilide kuli nguo ikuti na ulilibamilide kuli nguo. Eyo uyofuturwa kuti na wasumana na kujita. Izintu ezi, bawana, ere utali igambo gauti, mwana gazi. Wombo mbombo mbombo kasu mwajezi, tarinji isto ya katoli gape. Lino, ndianda, ngoyu, umi umbi oyo, umi umu mumaningi, paotu yesu omwe, umbi, ndi ya uti, ndiza, yesi yendi, yanguo, ndari babuyo, yendi yesu. Lino ogu, babuyo, ogu, kwanguzu, ya nuburusyo, nizyaga inda, onkwanguzu, ya muswanga no, ziaga inda, imibusyo. Lino mugesu pranamu, wakataipwa, sena, kwa malembe, umuntu, kwa amba ura mumyambo, akupandura mulombe uwawe mwini, utinambo abo, agaga pandura, igagolinto batanzi, na bagolinto 14:19, alimi, abagolinto 14:27. Ya, atuunke kurugwalo oru agubona moru amba. Hidyo, pao tiobona na tuwamba eji. Ja marembe, tuenda guba marembe yonse. Hidyo bago linto 14, lino muntu uyanda iguzwa kuti kwa marembe muntu upandula mulumbe. Wagwe mwini oyo, mwaganana mumyambo.
If so, explain.
Utina mbabo pandura bagolinto 14:19 atubone 14:19 ya pawa potwede nomba mumungano isala yuganana mabala osanwe mungu wa iwangu iuti winda wotwe iliangu ligonje iguisha pami abalo winda izulu zikumi mu nyambo itazizirwe.
Now, the next one is the 27th verse they want to know.
Ikutina mtu waganana mwambo utazizirwe, aube winda ulivo biro nago, iganji winda ulivo tatwe, akuti unzira, amulege omwe apandurule. Dino ndaweza ejo mtu chasola ikujanago, ejo keanda, ngira ibala jintuye mwe ulindi nye asho ntoboyo. Bendiye ejo mwesu na mwezi chasola ikujanago, saji uleme umtu oyo uganana umyambo. Iupandura mulumbe oyo mwamba. Nino mwenzuma uyandwa kapati. Utina wabala uyo yampango wa 13 mwipati chiyonya. Yo wambila. Igago umulege oyo uganana mwambo utaziswe mulumbe kutinga wapandura. Masimpe unagonja kupandura mulumbe wakwe mwini. Nino kuti kwa boyo. Atumuyo, lebo, bala yonse, jia wankawela inga, wabona ikutigiri, wabala buyo, ipati yonse, tuwotulogo, ila upandula. Lino, uganana, mumyambo, lino ujindi, notuli ali oyu, alimu, oyu, ulimungu tepingwa, ndianda iwamba iuti, ndila shoma, ibuya, mbonya, uganana, mumyambo, mbuli, mwe shoma, mwuponesikwa, iwabuleza, iki, lubisyo, wamu ya usalala. Iguwora, iguabiri, iwa Kristo, anguzu, zianyiga, ejiza. Ndila shoma, uyo gundi, ulijejo, mburi, mwe shoma. Ndila shoma, iguti, ugana na mumyambo, ulijisi busena wao, mburibuyo, uguwora, wa Kristo, ulijisi busena wao, iguponese wa wabulesa, ulijisi busena wao, nitu zionse, ulijisi masenazio. Nino ulindi nyo nobantu, ulijisi jorwe, jagwamba, jeje lino, kabera, ndianda ujipandura, ya utina, inyonganya umwe, sejiganzi. Sejiganzi ujitia arupi piongano, pere amuswerele. Iliagari penzi, agugana na mumyambo itazizwe, kuinda. Ubantu ba Pentecoste, ulindime iwangu, ndiri wa Pentecoste. Mwabona? Lino, iliagari penzi ndeli, ndia uti, takako pebolemu. Ayintu jimbi, bagulegela uyo guka, ayiputumugo. Taba piruge wajwi. Inamuswele nje nzira, atu, nje nzira imbungano mboi bambidwe. Lino mbungano ya Pentecoste, iutina, naliwe mbela, imbungano, na mwambila obo, mwenga, ndaibamba, mwabona, iutina, ndari, ikuba oguno, indi johonse, Uyembera, inga ndavika, jipego ajimwe mubaibere, iwambila vashomi, usangu na kubizi kwa muya usalala, ili mpao, jipego ajimwe, ya bagolincho batanzi tuo, inga kasverega, mumugano yanu, iutina ndagonja, kubanjisya omwe, mumiri onse guverega, nungutina mwarangisya, iutali kwamba uganasi, rino, eyo amuyei, inga, tewa mba ibala, yomwe, limpene, inga, na sanka muya usalala, imilesa ulizi kuti inga, tewa mba, ejo jirubidi, mwabona, pendigane mabuyo, eji, musola, mupa, mwanega, waru kwaro, nega mana, ululangalanga, lino, kutandira miaga, iri, magumi obiro, tagari ikugamba uga, ikutandira miaga, iri, magumi, otatwe, eondaga inga, muzintionse, ikulangalanga uyo monse, inga mwe ya obo, moja kabete, elio, kulangirira mtu onse, anjisyo, ziabo, Nga yonzi, elyo, iwiweza nkambo, kuyandisi iwangu, kuyandisi ya, ibantusi, kunzeri yangu. Ere usu awa, ere usu awa, ere kutina, nda inka mwe usme mubeji, joswegera mtu iwangu, begerwa iwanu andime. Abobo, jirainda, jirainda, ujimkwa jamaswa onse, jirainda humpo, jirainda uli yonzi, jarumbumi kulindime. Mwabona, alimu indi anda, ikuba, ugusinizia, ikupati, yonse. Inuwa unka mumugano ya Pentecoste, itu yitanzi, yambi, yonse pe, timweziri, iganji, ajendi wanjira, mumugano, akutaliga ugambauga, ujendi, wanu ugambau, umwi, ulabuga, akugana na mumiambo. Inuwa mtu, uyandwa inga, ganozwite, igabotu, muya usalala, alimu inga, gauri muya usalala, ugana na, mumutu oyo, pere, jitu, Dayon chaguti, tibaga isigwa, ikuti na oimunimo, ajimumbire, ulegunsi, yabunanige, uganana, uya, oba sisimi, ulendelese kwa, umu sisimi. Mabwana, amunaga zintu zionse zishtwe, bino, amusige awa, uli paulo, igambo, tambira ikuti, jindi umui, aganana, umui ibumbi, jindi, nanjira. Wagari rupia pionga nobu yo. Dino, nagalu bambaru ito wagujipairo. Kabela umwe, wagabuga akugana na nyambo. Iribu yo, inga agwalo ya wota. Walega uwamba rito wagujipairo. Urajiresia, wabona? Harimpao, jintu jimbi, zinde zinji bantu. Kayobuga akugana na nyambo. Abantu, barikede, akunyera chwinga. Igabalanga gwonsi, kutinanguresa uganana. Omuna si. Koswirira, ikutina obumbeni, ikutina oyomuya usalala, kauganana mumuntu oyo. Omuna si, akuswirira, wabatama, ikupanduzi inga, wakusigira. Wawona, omuna si, koswirira, kupanduzi, ikutina tawe, sikupandura mumungano. Ino, ikutina tawe, sikupandura mumungano, hao besere, kumunabuyo, mumuwiri. Ino pao jendi baganana, wambo taziswe, baibe ligati, ambarege, barigana ninebeni aleza, oyoganana, umyambo itaziswe, ulari kwa siyamwini, dino eo myambo itaziswe, wambe wa mishobo, zishobo siyandene, tazire jentu, para, pere ejo, ibamba jongo, yijisi, ibupandruzi, pere nyobo, utinamwe mbo walira, wede igusiba, obo kulira, Mbogo vete, uusiba iboyo, tamugasibi, inzira ya kuduambira, wanu unkondo. Ikutina umi, ugana na mnyambo, ulibyo, tu, ugoanse, ulinchijo, uyung, uusi ya ujita. Ile ikutina watadiga uti, ibari, o wamba, uimigira, ikutina walira, ikuti, tabisi, yujamba uti, palasi, mawana, ikutina walira, uti, charge, yujamba, urwana. Wede kupa wupanduzi. Hilo, tugana nivyo ulike. Habomo mungano, ulinata we sikupandura, pere iguti uli sikupandura, pao miyambo, isurirwa mungano. Hino, umugusio wago mwensuma uyandwa, oyo, wamba kuti inganda sara, ugana na yuzio sanwe, mabala osanwe, mu, alimi abobo, ibantu inga, Ibamu isya, pinda, tiuruzio sani, na kufumwa iwunji, hojamba, umambo utaziziwe, obo mbini. Pere, wala wiansi, itabu yo, uyo unuzio na, ubo pandruzi, iwagu kwasia, mwabona, ubo kwasia. Ino, ndabanga andamupa, mye yomunene, jentu iwuti, jentu, utina, nagari mwemberi wambungano, ei, iwola, udinale sa inga, wandita, mwembera, nje inzira, mwego nja. Kuyenderezia. Inga, inga sola kujana imuntu, aumwi, aumwi ya uje sijepego, ilu inga, naba abantu, abo, Swangana ikutandila hora yomwe na utanaba miswangano ikusola kutalika muganda uli wabo walega unsi ya muya alimeje tuita anzi mwenezi umwe kwa selimuga ujisi jipego ya ugana na mumyambo alimwe ulagana na mumyambo bantubose balikedezi ilo mpaumi wabuga akupandura ejo tamba lino ejo bajitano akupegwa umbugano baibeli lati jerede iwete kwa agati ya bagamboni wabiro nabo tatwe lino oyo ngomu tujisi utuwa wamuya wabona kambo zinde zingi inguzu sibi zilangila omya mwabona paoru wabajamba pere mpao kuzuzialesa mozi omya azero amundambila mbunga omo ilubi mwabutakali amundambila ogo banabalesa kubabungene anto omwe mteti satani tako agati iwalo zintu hionse abobo mtanyami kuminkusa ulijejo mwabona satani uligonse lino power potwede umwe uganana miambo lino power ukede otatwe au bajisi muya wakutweruga eyo umwe waganana miambo akupa murumbe lino ya ugonji ikuba ubarurura rugwaro kamboleza tabelesi ikulorora wabuyo imwe wakatuambira utajita wabona abobo tajirijejo waromurumbe kumbungano wakajisi zintuzi yobiro yonse uruguburusyo oru ujimo na mulangirire jimui ajimui ijagari ilondogete mbubonya mbogwerete mwana kunjira umuimontu wapuka akukana na umyambo akupapandusi akukuluka inchobeni ikuchoka onse ikusipikizia mulumbe oyo waswa kwenda ahombi wapuka usikubu mwi wamba kunse yabunanike wajisismi iwamba jintuye mwi mkutasiba ejo chagari wamba iyo mpao mamanino wakamba antangalala lajore oyo bora musinaria mwami ya ukwambana jutuye mwe ya gandhi jata ponya au aguti kubombi lajore oyo usho maguti oyu mwami wabora mwone pampao muya usalala wakaita mbuyage masu wainda mwabona ogo warugwasyo nagaringi alia nkesola guambila bantu uti erede utambula muya usalala ilu diabolosi wakanjira kunji ya bantu gati mutaswe lili mwonezi mwjezi wangu wakati biu narikomene ilogo ujindi mwonezi gamba uga iwa mwri uti nari ugonzia iubuga usotoga winda mwanda gati uga kamera usotoge pamana iwakati beleji hindi nunga inka ujitaje kuti bantu bagatari ya gongo gati mpao nagari mwa mwri uti nda uyembele wabuyo gati oyungu diabolos oyungu satani hindi nagangira ikujitaje gati wede kubuga nukuba
we are priests to God, making
tuliba paizi kulileza babamba chituzio chituzio yakumuya mijelo ya milimo Yesu ipa ulumba isya kusinari yakwe mabona lino lino cheji yakajitika kaomu ya usalala wakomoga kambo ejo yakalibuyo ulajori oyo ushoma imasiku obirona otatwe atungene nakasala gwamba chejo omuya iyo mpao omuya usala gwamba unsi yabunanike kati ulajore oyo bora musina ya mami iyo ketana gwamba kiri yonse nakayambi tegare ulajore oyo ushoma mwami uti wabora muli jeji iyo mwabona iyo nakasala gwamba ula jeji muya usala ngule za mwini mlindwe mwabona iyo imakaji chata mwabona ilo mpaumu ya usalala waga wa agati gabantu mwabona obo mbou kwasya jisinsime ino uliwa ndaro agati ga jisinsime amusinsime jisinsime kila unka iguswa uliumi uya ulumbi pere musinsime wakazira iguswa yugano gali imusinsime kajisi mbobobu mbamba imwami takwe uwabetega tamwaboni bimila kumbere ya Isaya na Jeremia naba umui wabasinsime kambo bagajisi mbobobu mbamba imwami ele muyo wa jisisime agati gabantu mwede ujangirira ejo kambo satani yosobera kunjira omya mwabona lino pelejele deuwetegwa lino tio tio balu kukurusyo lino amulangirire eji igabotulogo lino noba kutawusi tutandira kuba alu kukurusyo chobeni nandiza tio babuyo akuswangana kwa mungano waliyonsi imungano isuka mulilo yede kuba obo zindisyonsi ndiza tujisi bantu watatwe na isambo mwe abo ibantu bajisi zipego umwe uganana umyambo bobiro na abo tatwe ndiza baganana umyambo bone na abo sanwe umyambo jisi jipego ya myambo Ugana na mumiambo itaziziwe, wabiro na botatwe iba inga, iba pandula. Ndiza wuyo mwe, wabiro na botatwe iba wajisi, zipego ziabu songu, choveni, bose, baswangana, awantu wajisi zipego. Yebo, ziyalo zipego zapegwa, ulindwe, iutari usobanya, ibuyo, iutari wamba kuti, ule mkulireza. Ndila gana na mumiambo, haleluya, ula, ula liuba ula, omini, zilapegwa ulindwe, kukugeresia.
And your part in the church.
Harimi jibera jago, mumungano, jede kumora, utanatariga uswanga na upati. Kambo wata ide, bayoba agati yesu. Baoza kunjira, muganda, kamera, wakara omia, mnubantu ato omwe, kambo, muli baberesi inyina, mumagani mabotu. Bao, makala aria, mwami saa, ulegiriko, tuenda kuti, tusibe sunu masigu, wamba, ulindiswe, oh, tata wago juru, igupa, mpairo, zikumbizyo. Kuimba nyimbo. Yidamina wasuruga muya. Waina amutu umwi waganana kumyambo. Umwi wabuga awotimbo. Wabu mbamba imwami. Ino chinzi. Amuswirire. Kuyaga mbile mugo su Jones. Igutantamuga kusuwa kubusena ogo. Wakala kambo junza isigati. Yoba kuo. Ya saikoloni, yo fumpa ejesi, ejo, ahimwi, yo tola ngande agwe. Haa, kusie, zintu, aguswa kuyagulare. Lino, ejo, ejo jingwisi agabotu. Kere, lindu ya ashonto, wede guwa bantubo tatwe, ibarigo vajismumu ya wakutweruka. Umiwa bote, jari ya mwami. Umbi wati, jari ya mwami, abo, mbabili, uri botatwe, ibaga mboni, bobiro, na botatwe. Ya, balajire mba ejo, agabela gagapepa, ejo ntejo muu ya nchowamba, ya, balajogela, uyo upaila, baba, rumba mwami, iwainda gaindi, mbubo mwamba imwami, musensimi wabuga, mbubo mwamba imwami, sunumasigu, uswa utolopori ya New York, uyobola mwanagasi, uri mjigwe selo, Unabo ora mbubu yage na yuwe zero walo jisi ntaulu ya jirini kumutwe wagwe ulimugufuwa kukurenge. Jaga mjicha kubabo mwami ujisiga mbogulingwe jimwi wagapa mali iguswa kumugando yawe jindi nagari miaga ili isambo mwe ya kugomena. Na mwambile mbuga subranamu umwambila zintu ezi mbubu mbamba imwami utina uyozuru lamiga ezio uyoponesegwa. Lindila shonto, yeo jini kusiaga watulogo, pere, lindila shonto, ulalemba isina liago, ape paeri, tigutuwa rugana, saa, ulalemba isina liago. Jari ya mwami, umui wati, jari ya mwami, kaompao, ujiremba, mwomba amba imwami, sumasigu gobo na mwana gasi, yabole mugati, jintu, jiribobo, umoja simu ya wakutuwa ruga, wabiro na abo tatwe iwabo, basa inamasina abo, ulinchijo, yonsi ei mirumbe, ya pegwa. Ya, bawa inda gaindi, bala tariga igumwa mulangu, uorila, mbungano ya tariga kuyabu ya, hao, baleta, mirumbe, ei, takwibika mponya awa, adesigi, ponya awa, oele degubikwa. Ndazwa, ukugala kumwe, kugomba, baina gaindi, denda, iwamana, iwimba inyumbo, imungano, ilimunchila numonsi, ibantu, igabasiga, igukala, iguyeya yeela, kugomba. Obo, mboto ere degujita. Yutani kubora, mungano, wamba ula kuli umwa umwe. Bora, mungano, zomba ula kulireza. Amube, aruswa nono anzi obuya. Mwabona, tuba aruswa nono areza, rino. Halimu tubola oguno, wamba ula. Zintu zionse, yabu tontozi, yabu batama, muya gawenda. Piano wabora, upiano, endira mamineti, osanwe, murimo, wanyimo, utanatalia. Taliga, igabo tulogo. Unselelo, ujinga no ogo mfutuli wangu, paga fida, unselelo ogu ya, usanzi kwa kusibi, nago mporora, na wimboro mwe irubotu maningi, ya butonto zima ningi, leta busu, wamu ya usara, mumusu angano, wabona, ya, ibantu, kaba kede aria, mamui babo, garintoreni, tariga, kumoga, kumora, ata la ujipairiro, weye mka, usu angana, kautanaba, tariga, imu ya usara la mpaoli, mwabona, Imungano ilimungo pengana. Iwena Kristo, bala paira, bajana masana avo, utari ukara avo, unyela chuingamo, kwamba. Yawe, lidi, nipe, misila yago, yago milomo, yanda, yebo ulizi, jendigana, nyomulizi, uzu wabumui, jindi, negali unselero oguya, ugura izintu, na mwambila, nagati, liate, tunwe, tuanu, sena, nagasola, yubo, jiribobo, ino, mwye yanzi kujati, yajejo. Oh, Lucy. akwita ikuti inyanda yaleza va aloma onse imobili wa Kristo ukola anthu omwe pawo tulikede imutokera munsi wamba ndipolizi chindi nditwaka unkha okuya eji chilimobo abobo alimu mkobo abobo abobo ulikapotho anze phere omuno mung'anda yaleza ambole ikambukomba ikukweza masena anu ndakanena lino ikuthali kumambukano anu kwakwesu pezi nchomwe chita ndikanena kuchikombero eji ndikanena kumulyango wangu weni mwabona mbombopo lino chindi mwabola mukati mulibopo pawo nthu chitanzi mulizi mwemberi wa yuthuka ulimu wopsa daerete ikuingula eji eyo ajimbi ulabola nchopeni kuswai mume wa mulimu wakwe wali kunsi lya nguzu ya moyo salala ulenda monya mukusena uli myambo iminji ya muliro kwaipungena anthu omwe ithandira ikwa musumphululu lino limukuyenda ulayithuka awa ikuyesa chechi imulumbe ikuswa kumbungano mbumawapo mbwamba imwami mukesi Jones weled ikuswa ng'anda yakwe junza isikati athu wakoloko kuwo ya cyclone liyofumpha yisi eji kuyeza zinthu ezi akuyakule mukesu Jones pachimphwa eyo ya ejo yazibwa mbumawapo mbwamba imwami kuyoka mwanakazi wasina yanini anini uthabole omuno sino masiku alimwi dali wakachitha bobu abobu muli mwezi wakwamba mwabona muli bobu ya ejo yabikwa nchechicho kachana ikale imasena apo lino mumbungano ya mphawo wabweza mulumbe elio chinthu chithanzi mulizi kulathalika kukambauka takwe chingainga yachithika kale lino kuyambere kukambauka mulumbe elio kwainda kaindi chindi chinthu chithanzi mulizi lindi imulumbe wamana mundando wakuphonya wathalika pawa wasika mwanakazi omwi wambide myambo ikuti wali kubowola mwabona omwi aomwi wesu ulizi eyo yochithika omwi aomwi wesu ulechizi mwabona nzira iluchomo molothalika kuyaka myambo ya muliro ndipwi athala yanu lino lathalika kulundana anthu omwe ba walo mulimo wamanizi kwakale wamana oyo mwanakazi ndiwamba mukanini anini kuswa kutholopho ya New York ukhede awa mwabona oh mbombopo wachizibapo tiyecho walo mulumbe uswa umwami wumbungano jindi nokali myaka ili khumi achisamamwe yakukomena zatho kali ukusena ndikuli bobu bobu akuchitha kakusya mali amwe ikuswa kumbungano akwapa akunkha ilyo kwakaula zisani zipsa kulingawo oh mbombopo mbombopo o mbombopo leza mbwathoambira sino masiku kuinda kumukwesu nini anini ndikanena mu myambo mukwesu nini anini waphandula mukwesu nini anini awa wamba yakuthweruka wati wazwita kumwami eyo obo mwini ii awo mbopopo mbwamba imwami oyaka chilulamike khabela uyophona ukhulengele lyako mukwesu Jones wainkha kumunzi wajana ndikoyikana wadilika wabweza yamung'anda chakwe akuswa kubusena obo athu wakula kuchunza sikati zoyi inthu chonse chachitirira mwabona mphawo mbungano yalemekwa kwalumba mwamichesu kupopotho ikwako lino obo mbwachipete ikukwasya ikwambungano lino inokuti taiyitiki ikamana ikwamba yeyo awo muchisi muya muvi akathikanu tamuyandi chinthu chipi khambo zinji chomuyanda chinthu chimwe ichipi ngakuli mulengalenga zide zini zya pentekoste muthakwezi chisinthaniyo chakainde ichiswa kuli chapulosi amujane chinthu chimwe icheni leza ulichisi khambo kanduwe pawo mthachinopi ilimbi yamisangano yakuikha chimwe athala awa manalesa wasimphikizya ikale kuli kuti kuli luleme khambo uli mukhosi kumbungano nkupereka kwamakani mapothu lino mwachihuchana mbwachipete ero myambo myambo itazizirwe takwe munthu uli uzi chinthu chambaula ukanana phere ikumbuka konse uchisi uphanduzi obo uchisi uphanduzi braki 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 oyo uchisi oyo oyo mushopo kupusena pomwe ini ndakali mu Africa tikachishoma phere zinthu zyonse yakaphanga yongo yakachisi uphanduzi pomwe uli mkhuko ibaibeli kati thakwe kumbwika utachisi chokwamba uphati yakuthakwe puphanduzi kumbwika akumwi ikuphangwa kujese buphanduzi bomwe kuchinthu chimwe ba ndakali kumva ibanthu kabati inga ndati Yesu Kristo mwana waleza kumbwiwapo wakali kunga waunkha aombi elyo oko wakali iwakuti Jesu Kristo mwana waleza mwabona wakajisi elio iutari kwamba yintu kulindi mepele kulimbabo wakali mushobo unya mboli mwega nana kulindi nye jiri siku pandura wazuru posa asoto haimbi minji kapo hora ambari umui awumui wakambwa onse wakangugwa elewezi zintu wamungwa ivantu wakambia ansi iwayo ya ikuti nkunji wakamba iutawe mungje kakwari ogo kujana upanduzi wawo tuwede ujiremega ujibikamu sana kwa jo inondiza atakuwe murumbe lino uswanga na kwa mana wito rogo jipairu urabambwa ilwinde ila hindi umwi tawe murumbe usule oguya mtu umwi wabuga ya kwamba na mburi mubachana yoru ibrino babeli ya gati ikutina takuwe sikupandura alegwe aumone takuwe magani owo masolegesia ikuganana omuna buyo iwamba Segonji kujijeta, baibeli gati, tukonji, mwabona, abobo ejo, ilajibamba, mwabona, alegwe au mune. Pahoji nija, yowe jabora au, zindu zionse, pozibi, wegabo tu, hao iutuna huya usala, wasotoga alingwe, uupa mulombe, hao, paupa, yuchajijon chobeni nchoerede ikujita. Pahobo pandozi iwasiga aguti, ulimwana gasi omuno wasinaya, Sally Jones, nishomaguti, ulimwana gasi tamo omuno wasina elio, ere. Sally Jones, mwana, wamandira kuti aya, namasigu ama maneno, awitwa iwawe. Wajirula miga alesa, kambo jisiji, ndi shonto, nchayoba, ano. Dino Sally Jones kuyozu sila ujipairilo, ya kufambana mbole mwagonzia, igusiga ogu ya, mwana, kambo ogo, kuitwa iwawe, wama maneno, mwana, ogo, kupa mumbi, na usimpigizia. Na ajinti ye mwe, yo ni mungano, ya Pentecoste mumulimo tawo ugonzega iwami ya mibi igusobera mugati kambo jirigare daibere nilapa mbobonya akube unzila alimu ogo ulibo tatwe alimu kube bobiro na ibanji babetega eyo nimbungano ere mpari poro jijana sunu igusotoga mchulu uyabuya igusega usumana na ujendi mtu umwi naganana mumyambo umbi lalanga iwamba uramagani haji ntujumeje mbi Watigizi ya wonse, mwembeli igajita jitujimwe na mtu mwi, wali atigizi ya wonse, ejo, tajiriga botu. Ndiza mwembeli, ulagamba uga elio mtu mwi, kwa imigila, akumwinga ingamu, ndiza igubala baibere, mtu mwi, igubala baibere, mtu mwi, usule ogu ya, gamba ura, mumyambo, o pepe, mwabona, mugamba usi atala, gamba uga, ujigamba ugiro, mtu mwi wabuga, akumwinga inga. Gamba ura mumyambo, jiriga botu, kandambi kuti tawurimu ya usalala, kerewele degu ziba unja, ya welesha mu ya usalala, mwabona, uberesia. Lino ndi, niganana, tena mujisibu sena, mbao mwe umbi, pao, chunza musondo, pao, tio, atu, buyo, ngoi omwe, ndia kuti, mbaluzi ya lomani. Eo lino kuti nyonse, mwalikazi gila imoyo, aminitima shonto uyo, agaga, ilion pao, ndianda kuti imu, ndianda, Uti muwe yeji yobola oyu Jabuganze oyu mwa mama nino angu Inotanzi dilabala zintu vyobilo ezi umutu Nja buzia ulaji pepa Jaga indi yare mba abulembo bubotu Hawe muzezo utinguni wina isina risaidi Kuli uli umwi wayo Mugaso Branham seme gulirureme Kuba kutawusi guba sita nino Ziamali zilamfu muminswangano yabo Mwamba utileza, wababa ambila iguti, ibanji, ibobo, mupunga, bede gupa, igunjibo. Iguti na ogu gulirureme, ndia ndaguziba, na gulirubide, ndia ndaguziba. Eji, jagandi nyonganya, jabu biabi. Inoe wabona mwensuma, nila guambila ejo, teya, wabona, lino, ejo, tajambi guti, irureme, ndia guti, nchibiabi. Lino, ndia jeji. Lisa, wangani tumina kumasena, akuberega, ndagabona jindi au, pega, wanega ikuti, nda, ba, nukujea, edo ti, nda, ndagajisi imari pe, edo inga, ndamba, amu inzie buyo, mutiba, wamurumbo. Edo mwenderesi, walunga, wandisigila, wamba kuti, langa piri, tujisi matola, alijuru, yosanwe, mugusibia, sunumasigu, murombe. Sena, ulejisi imari, mu Jefferson View, Agujibaderera, ndagaligunga ndamba, uligagotu, lesa, wakanditumina, koguno, na ape, neetagasiga, mwabona, amu inzebuyo, mutiba wa mulumbo era musangano autanamana mutu omwi wakati nyomulisi mwami wabika ku moyo wangu ikuti ndipe madola ali siulu yosami uli oyu mwabona lutanzi osolalirwa kujijita seshami mukubwera akulomberera akumbirira mali ndiye kuti nchintu chilobiti ndino mukwesu kuti na ulajijita utandereke ndi kujisa kuli nkwa ikwako abona inga ingakona ujisi inguzu uzwa kulireza ya kujijita ere ndikanana kuyo kuli rwangu seshami muli mkuko ndino ndipasi abalowopa kuthawosi ayonka akuti ndakayima ntchopeni kali jindikira mfu yakainda ino aba tabuliba pentekoste aba ni alo mambungano mwabona mambungano ambi ikwakali musongano muphati wakuwira geti wakali andime bamwi ibanji bakaliko ndero bakathola masiku onse kukapungwe ikazizirwe kobirona uthathwe ibapo anthu omwe ayo mambungano ali onse yonse muli mambungano esu amusiyasunu omuno mudolopo amuyambi musangano muphati wa vayiminizi kabera bakathola masikati onse ikabaimphwi achipumbiri akukonga kuteleza uyonyonyona zisyango ziyapo uyopha polio kubana babo azinthu mbuli ezyo kuti na tiibakabikha mu musangano omo mbwini nchonziyo baibele eli kumbere lyangu ndakati kusankhaliza abasikwiya bakwe kuti na aleza wakuthuma uyokumamera kuti na akuthuma kwakuti ikapungwe kayokumamera mphawo ere yepo ikuti na aleza wakuthuma uyokumamera ino kuchatikiziya kasopano ka Christmas mumungano ya muya usalala ikuti na kachatikiziya Kristo inga waba ikapothu pere ikuti na kachatikiziya Santa Claus seshomi mulinguwe nda takomena takakomena kuswa kulijejo seshomi muli Santa Claus mwabona azinthu ezi zimwe zineni ziya Christmas zopachisi ndiye kuti mbofupa alimi pere ndiye kuti vakakwisa Kristo onse ikuswa ku Christmas akubika Santa Claus mulinjiyo alimi Santa Claus pano kapuyo tejisi kuli nkwa ikwanu kumwiphe ndachoma kuchatikiziya pana pere ndamwambira wakuno lyalinolino kuthandira myaka ili makumi mabiro ayosame na makumi othathwe yakainda indi mukuthawusi omuno mudolopo mwemberi wa wambungano imwi mphati omuno mudolopo oyo ngwekazi ikapothuloko mulongwe wangu wamusi wakenda kwendime ero chali bohanun mukesi maiki mulamuyeya chali bohanun mulongwe wangu mubothu akhala omya mu ofisi yawe akuti tikaambiri pana bangu na kuba bazukulu bangu ikwaambirwa mwi bopeji wakati mwana wangu ini wakenda kumbere yangu nakamana ikusika iyu myaka ithandira kukhumi ayibere yakukomena kuwamba ulasya Santa Claus elyo wa ikati ba oyandwa ndichise chinthu chimwe yakukwambira ikati mama nyomolisi akusumana na ikumwambira echo chaka chitha pawokumane wakaphiruka kuti pawo tata oyu ngu jesu chinthu chiyonyana kuwamba kwini Santa Claus mbubambe kwakatholika kuchatikisya mulombwana Chris Pringle na musalali Nicholas musalali munakatholika kwakaindi waku German yaka iminji yakainda wakainkha konse kayapochitha zipothu kupana eyo pakachiseremona ikupambwa muli kansiyansiya pere Jesu Kristo mwana walesa wakasimphe alimwi ulaphona linongoyu mubuzo omwi wamamanino oyo uli maningi lino amlange inga waimphana andime ali jejo tere kuti na waimphana andime poyeye akube ikwapulongwe saulachita ndakuyanda nkhapela nsiyandiku yandi kukuchisa ndipoyo ndiyanda ikupa ushameka ikuti na nsekonzi kuti na ndahambira mulombe wangu bopeji nkwakuti ndili mubeji mwabona ndiyanda imwambira iweni lino ndamwambira zya Santa Claus ndilati nha masimphe uli Santa Claus angirira tata abusiku wa Christmas wabona iya nyomulizi buzwa mumwi ndakali kusalamukira okuya nkhapera ndakasoleka echo amusimbi munini ubona ibuyo masimphe ndaka padera ikuchoka zona ndakali buyake elyo pakali mphwi alya anselero awa akwika mate elyo ndakasalamukira okuya ukula izinthu aziyakulya eli ababosebo mukaitu andime wakali omya elyo wakali musimbi munini dakali ikuindilira imyezi ili ikumi alusele yakukomena elyo wakali mphwi alya gayabuya ikuimba jingle bells elyo ndakati mu kuima kwakwe kunini nyomulizi gakhede kusure yajigoji yineni ndakati tauya ndaula Santa Claus wakati oyengu tata munene ndakati lerewe moyo wako mshonto oyandwa ulijisibu songo.
Now, here is a real stick.
Inongoyo mu munchobeni, wenzuma, eroyu, pao, ndira chala. Oh, waro waro, ndugwaro, ndubotuloko pere, muyo mu rogo, umuntu om, muroboneka, alimi, wakandi jata wa miaga amiaga, eyo, uruziaro bio waleza. Irumuga ntu wango muyandisi, ukede nkonya usule lino, jindi, na wakuti ndijisi oyo mubuzo, masigati aya, wati, peo, mboboti, mboya kukwira oyo wati nagali kusya obo irwangu lyonse gati teka kunja kumvisya eyo gati ndakati bora masigati okalungu kakuma njojeta mbuli mbwekonja ulugwasya olwaleza muweso Branham aga kaphandula pa Hebrayo 6:4 kusika ku 6 yakuti jindi yimwe nchobeni awa mwabona lino muliandika kulangirira awa alushomo luzyalo ukabirisi wabashomi lukakatilo wabasalali lukakatilo mwini wabasalali bahebrayo yipati 6:4 ikusika ku 6 lino kuhumba kuya kuti manisha yeyi hao ishoma kutileza uyondikwasya wosalazi akabotu kulendwa mundijatile nijese mulombe wangu wasilu masiku ndiza ndira tambauka intu chijonya useni uswangana hao ndira inka lino oyu ulashupalogo mwabona lino mwede kulangirira linamu yeyi tulashoma kuisha umungano eyi utari kuti zinthu zyonso ibora akongorora zinthu zyonso siganana munyambo zinthu zyonse zisukana manza amukamba usi kuti zijise bomi utamani pere tulashoma ikuti na ujisi bomi utamani nalesa wakakupha bumi butamani uli bujisi waliyonse mwabona kambo amulonge ikuti na takajita yesu ujanwa iwa mwi mubeji musalali johane 5:24 wakati oyo umva machi angu akushoma wakanituma ujisi bumi buteli abela takaboli kulubeta pele waswa gulufu kuya kubomi lino amumukazi onze tata mbaga ndipa takwe muthu ukonja kuona kulindime chita kuti tata wamukwera ndibarulu larugwalo bonse awa basika takwe muthu ukonja kuona kulindime chita tata wangu wamukwera lutanzi ali bonse awa tata iwangu mbaga ndipa bayobora kulindime mwabona ani bonse babola kulindime njobapha bumi buteli musalali Johane 6 alimwi uyomubusya kumasuba akumamanino ayo matchwi akwe linamulange ikuti na muyanda yukiruka ku Efeso yipati 1 paulo ikakambauka lino ibakorinto omwi awomwi kajisi mwambo lemba usyo mulabona kuti mambo ngano amwi takajisi penzi elyo takamba chinthu uchatikizya iniryo zena wakasala kwamba myambo amwi mumbungano yaba Efeso mbungano yaba Roma pepe ibakalijisi myambo azinthu zyonse mbuli bakorinto mwabakajisi pere bakazibika munchirirano ibakorinto chibakakonja kuzibika munchirirano mwabona pere paulo wakaselukira okwiya akubamba mbungano munchirirano linowa ndashoma muli oro roberts mbwamba ikuti lesa nkuleza mubotu zata mushome obo yeyo mulachi ino kuchatikizya bapendekoste amyambo kai mukesi branham ndiye kuti bakathambula moya usalala masimphe bakachita ya khambonzi amulange mulashomana kuti nguleza mubotu komaso chindi chimwe wakati ndiye polizi mwami onse babo bakamushoma kati oh polizi kuti ngwakasimphe oh komaso wakati pepe pepe seyishomi inzirabyo ndiyo yishoma ndiyoyerera ikuba akumboni momwe yoyerera ikusonkha minwe yangu mulubaso lwakwe munembe chamala mumanza akwe nguleza mubotu wakati bobora tomaso kokowe oh tomaso wakati lino ndashoma wakati tomaso niwe mana akundibona akundampha akubeka yanza elyangu manza ako mulubaso lwangu washoma pere mbophati kuti bulumbo bwabo abo bathanabona nekwabobo balashoma Ingulesa imobotu kulakupa kuyenda kwa moyo wako mwini kwa mushoma boyo ogo kulebuka iwarufu iguli satani jindi mtu abwesa lesa uchwilia kwe mwesu ogo uyota satani sindi chionse ogo kogumwa iwangu maningi satani kogonja kutambula jindi mtu abwesa ilesa uchwilia kwe imunene mburi mbwe gamba mtu takaponi alike yeso usumwi pere eji yonse iliswa kwe lino amubone eji lino liatari ilaka mpango ya tanzi abobo kusia inao yangisyo ya Kristo atusumanane kuya kubulondosi. Lino jitu jitanzi chenda utimuzibe nguni awa Paulo ngwambila Bahebrayo balati Bahebrayo ata bugu ya Bahebrayo samba mbubo iwa chuta aba baga gide Jesu senama mwagonzia uje jatarino walo wambila bachota watondesia yungule ya mulao mkuba jiko zianyo ya Kristo yonse zinto ziaga indi njiko zianyo ziazi pia lino wa mlangiride iusia milasio ya njisio ya Kristo atuzumanane kuya kuburondosi lino wakari wambila magani anjisio atuunke akubandiga magani azinto ziaga rondorwa lino mwilundo kete mwilideza chindi wana matigwa kumuya usalala kusigila kubusuba waru nungorwanu koyoga sorwa gwaleza chokane mutanzi tajitijibi kambo tagonji ikujitajibi kambo mbuto yaleza ilakarila mlingwe imutuzi demu ya usalala ikutari kuye yakuti ulezide pere oyo waga sorwa kumuya waleza tajiti yibi, kambo mbuto yaleza ili mulingwe. Alimu itagonji kubisya. Mwabona, saba bere, yamba bobo, akobo nchejo we, muli, igutari ijintu, nchojita, jintu, jiri nchintu, igutari jindi inyiga, toye yeye anduwe, kejo leza, chaye ye anduwe, mwabona. Mwabona, tegonji, mbobuti mbogonja, uba angula iliwa ule mbetwe, amea wadolopo, uti ndagonja iguzuza, mamaire alimagumi, one, mwola, winda mutolopo, kavera umwe, musirigani, agonje ikundanga. Tegonji, mbobuti mbogonja uwisya, kanguri, uleji paisyo, ya ulowa, kune, iyalesa, ya kusumanana, ogo, watagonji agwalo ikundibona. Kakuli kulijisitizyo, gumbeli yangu, aleza, ntobo, yabulowa. Kambo tulifide, maume Yesu alisisidwe mwani Kristo, kuinda mulireza, igana matigwa kumu ya usalala. Mbobu timu njiga, pomugonzia ujita, jirubite, jimwe kumesu aleza. Iutinato visi ajari, wa Hebrayo 10, mane kutambula rusibo, wabwini, kawujiweri mbi yutuzyo ya jebi. Omu, tajigonzi, mwabona, igubisi ajari.
Now let's go ahead and read.
Lino atuya mbere agubala. Ya.
Perfection.
Mulondosi. Igutali kubika. Tarisyo alubo ya wempo iguzwa. Umirimo ikwide alimi. Kushomo uliresa. Yanji isyo ya rubisyo. Iubika manza ya guboge wabafu. Alube taru tamani. Elio eji. Tulajita. Naleza wasumizia.
Now here's where they want to start from the fourth verse.
Lino mpawa. Yanda igutaligira. Iguzwa kwa mpango wa fo, kambo tajigonzili ulibabu, monigirwa alomwe, alimwi, ibagala bila jipeko ya kujuru, akubamba basi jagiru, ya muu ya usalala, alimwi ibagala bila ikipotu, yalesa angusu, yanyiga ijisa, iutinaba wa, ukuburusia alimwi, uruempo, mkubona iuti, balabambula, liruwabo mwana walesa ya bopia, na umusampaura wa antangalala. Lino ogo kuboneka mbrekoti kuswa. Ikunzila njojibala aria ikutimuntu inga watambula muya usalala. Nkabela mpao iguwa akuswega. Hele tajigwanzi ulingwe ujijita. Mwabona? Tagwanzi ujijita. Iutina wajita. Kristo wakabeja. Mwabona? Tajigwanzi kulibabo. Baga munigirwa romwe. Lino amulangirira awa, ino wambira bani, wambira abo bajuta, bagati gati. Nagamba, imuntu uzwide muya usalala, wagati. Iguti na, wagarabira ichu yareza. Lino andi mupebu yo, mugarabi utegwa mubone, akutaji mpya lino. Lino lembela abo bajuta, wamuibabo, mbashomi bagati gati. mwawona wakati lino tulasia milimo eyi akusumana kwa mbaula ziyapulondosi ngati lino tupandika makani arubizyo akuboke kwa bafu akubikha kwa manza azinthu zyonse phere atusumanene lino ikupandika makani apulondosi lino tuwapandika chotikiziya chindi mwabola mumuya usalala lino mwaliko kumusuangano kwa chindi chiramfu alimwi wakapaona kwa bantu apo bayokhala aposena tabakanjiri nakuswa balaulumba moya usalala bayopora kusena alimindisa moya usalala wajitha chinthu chimwi alimi i bantu bayonyamuka akuongolola akusothauka mutchulu ansi lyachipuye kuchatiziya nchicho phere thapa yandi ikuthambula ipeni phephe phephe mwabona phere bayoti o ii eyo chipothu o tandizi kuchatiziya checho lino mwabona 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 bashomi bakatikati munsi loko mane balakonzya kuwulapira phere nekupa akuthambule mwabona lino balakhala kusema mulipopo ikwachindikira mfu mane kaindakainda balathirika ikuswa chakumaninina ndakonza kuitha mazina apanje bakali kuchikombero bakachitha chinthu chichonya bakawa njira yonse alipo ikuti bali urusye ipeni ulwempho thakukwe ilwempho kulimbapo bakaphenja muwe ikuswa kulimbapo bakali munsi loko mane akuti muyanda kuhununa anthu omwe andime pamijisiyendi ndilizi lino phere ikuti muyanda kuhununa kuli diotonomo jipatiwani akuchipala muyojana chinthu chichonya kuchenjera lino diotonomo jipatiwani lino akuthalira kukamphango 19 akubala kuinda mulika 26 diotonomo muyojana lino amlange bonse ba israeli echo bantu chopakachitha bakasika ku kadesi baniya o ndabona chinthu chimwe echikombero enyika ya pentekoste ili ku kadesi baniya yonya lino mbombo wanchopeni mukuyesuuneve tuli ku kadesi baniya jono jarubetha lwa nyika yakali jono jarubetha ero basikuthwera bakaunkha Joshua wakati hao, lino, ndatuma basi kutwela, na Musa, mwini, ndatuma basi kutwela, kumi ababili, umwe wa, muntu umwe iguswa, muli umwe wa mishowo yanu, ndabatuma wiotwela inyika, au Joshua inkani, saa mbombobo, iloji hindi ni baga choga, baga lifuga iguswa, muli kumi, ababili, lagati, oh, ninyika mbotu pere, oh, luse, tatugonji witola, oh, ma, Oma, Bamori, Kobari, Arimu, Tuanegambori, Jisosi, Utala, Yarubasu, Iwabo, Balo, Mantuajisi, Ziwanyo, Malambo, Aboma Pati, O Jirogo, Ba, Yarombosia, Itugafuidag Musanza, Ogo, Mwege Peter, Musena, Wagutuleta, Oguno, Beregalabi Muda, Imano Bauba, A Joshua, Baba Sotogela, Aria, Aguba Musia, Bagati, Tulagunja, Jawinda, Huitola, Imene, Goyome, Inamulange, chinzi jaga jitiga, balebi a Joshua, bakalizi kutilesa, wakapa, yisho mesyo, janjiyo. Tandigwe magani obo, mboje jipati, obo zisinkira, mbozi lisingi, obo mbobali balamfu, obo mbobali bapati, etajigwe jintu ya kujita, anchi jope, lezo waga amba bobo, kabela, tulagunzia witola. Alimisena mulizi kuti, bakalibyo ibantu, obiro abo, iguswa mwamirio, ayo obiro, ajisera, ibaga solo, iguzabuga, kuya mwenyiga, kambo baga jisiru shomo, wabo, mulije jolesa, chaga amba, wini, amen. Iji kwambelo, jonya lino, jihwe kwa desi bania. Amulange bantu, bakali musilogo mane, bakalabila, alo makrepo, iguswa mwenyiga. Bagali ya magrepu. Jindi, karebi abamwi. Nibaga inka mutala. Akujosia magrepu. Balo balombano. Baga somona amwi. Agwaria. Oh, balo mabotu. Pere tatugonji ujijita. Gagalabila. Mulimomu watu walesa. Gagalabila muu ya usalala. Igabona bubotu wanguo. Igalabila nguo. Gagalabila ichi yalesa. Mwabona ejona. Tagwe umi waba alumi abo Tagwe umi Iwabo waka sola kusumizi kwa ulanduga Baga luba mwenyiga Jababeni Awa murugura Tibaga inkamu tala Nekbabobo baga limunsi Mwene Vila vila Pere Iutai rusyalo Alushomo Lugu mwene Wabuitola Oba mbaji vete Lino Nosuirele Kumontu uria Uyandwa iwagale mba lugwalo olu atubale uyo gampango gachirira amulangirire anini buyo amulangirire paulo lino atubale la 7 kambonyika iranywa kuvola ibola iganji alingiyo aku zyala zilio yamasamu ulimbabo azishanga alatambola zilongesyo uswa ulireza pere ezyo ezyala mambwa tiasa vafimi zilaga kwa kabela trimunsi ukusinganisigwa mamanino azyo kumpwa ino mwabona ejo chambana ino amulangirire walimubusyo oyo awa lino eryo mpao tulajala eji jintu yakati ndi jai kwa myaka ndakankha kumuswangano jindi yomwe oko bantu kubakali uganana kumyambo kumisha wako indiana ino ndili kumbele lya punga yangu ya bantu mwakabankhwa bantu kanihwa kwamba ikano ikangu kabomi elyo kuthandira imuntu osiya wakati ngoyu awa lino ndakakambako pere mumwe kwankhako ndakabona bami bobiro dakali umwe wakali kunga wapha mulumbe ombi wa upandulula umuyombe wapa mulumbe kapela umuyombe wa upandulula ilo mwesu bakali luleme uyo eji ndaka yeya no teka linakona jimwi jiribobo ndakati ndari akati kaba angelo ndaka yeya senabwe ne jimwi umwi wakali kunga wakanana umuyombe ndakakala kusule okuya mbwe mugamba usi mutala mubawa wa bobiro barumi sindi simwi nakusukana manza apo tekali na babwene barumi ibali bobo mubumi bwangu bakali unga bakanana mulumbe aumwi umbi wakali ikuphandulula elyo mama yakali ichibotholoko umwi wakali kukanana aumwi umbi ikuphandulula bobiro elyo bakali unga bathu babo indi ibakali ikuthamika manza apo bakayeya mama ndakali ikuli mubumi bwangu bonse ejo chejitu ndakati ma bapentekoste balilureme bambowonchopeni senabwene kunji pere jithabuyo ejo yakaliko anselero awa owo ndiza banakasi basonto antchito mphati ukusena momwe ilyo bakali kunga bakwankhana ilyo umwe gayitha umbi kuti mukombwe wamakupi ali minyo mulisi mulibuyo obo ikubanga kukwankhana uli umwi aombi ikuthali kuba usya kanakasi ilino najinthu pherebuyo yakali ukunkha kwansi ikuti na umwi wanu ulayeya mukesu graham wakali myo mulombe munini kucindi ejo ili akobo njenzira mboyakapete yero ndakachisiyira ejo khapera ndakayeya oma ndanjira mupangelo kuti wamomwe nthebola kukhona vyang'anda kuthandira ubusuba kwapiri ndakaswana umwi wa barumi ndakati ulipoti munene wakati ulipoti iwakati sena ndiweni sina lyako ilo ndakati Branham wakati uswa ikuli okuno ilo ndakati pepe ndiswa ku Jeffersonville iwakati chipoto ejo sena uli muna pentekoste ndakati pepe munene teli obo ndakati te gonji ibuya usumina inzira ya pentekoste yakuthambula muu yakusalala ndakati ndikubabobo ndakati ndili wano kukwiya wakati ejo nchipoto maningi ikukambaula ulingwe ikujatha muya wakwe muli mwanakasi kumukalo wakali muna khristo winiwini mukwesu ndayamba kuti wakanzima kapotu wakali kapotu lino nyepo nyonse mmangaye bakali mumiswangano yangu akubona izinthu ezyo kazichitika nyewo mwabona ilyo munthu wakali kapotu yakulondoka apowo mphawo ndakayeya pawo ma mmodyeri chipotholoko ikuthandira mangolesya ayo isikati ajindi yimwe ndakaswana umuyombi ndakati ulipoti munene wakati ulipoti ndiweni sina lyako ilyo ndakamwambira ilyo wakati sa sena uli muna pentekoste ndakati pepe munene uthali muna pentekoste wini ndayeyera ndakati ndili wano buyo kukwiya wakati ndakati wakati tawakasowa kuthambula muya usalala ndakati ta tandizi ndakati kuyendena uli nchomo chisi nyonse ndiyera kuti sejisi ilo wakati wakasowa kwambawula myambona ndakati pepe munene wakati kokuti toka kuthambula iwe ndakati ndi ndiyera kuti eyo jili luleme ndakati thandizi ndakati kukambauka kuthandira myaka yobiro itasiki elyo ndakati thandizi kuchatizya nguwo ndakati ndiza thandizi ndakati handikonzi kumvisya khambo chithu ndakali kusoleka mwambira awo mwabona kuchatha ilo jindi nekachitha kuti na ndakasola ikuswana sikupaupa oyo wabali umu yabo mugayitu wabu wakajisima susu asia kumutwe kabela wabali kupona mwanagasi wakajisima susu atugula kumutwe gajisima na bobiro inda kulingwe na kwa ambaura unyambo wipandura ibu yo gabotu mburi mboga gali kukonze kakuba hiru negati lino mami ino ndanjira mundi ikusokuba angelo segazi omo mwega njira Nagati ndi, ngeresi mbaga ni, jede kuba, baibele, jede kururama, uleji ntuji mwenjiro vete, amwe, mwami, mbobo ti ejo, boji kwanzi ya kuba, ndagangu kumusonga no masiku ayo, elio muya, oyo, wakari kuwa, alimi mwesu, wakari kwanja, kungwa, uti, wakari muya usala, iye mwenene, ikuti na, ti wakariko, wakapa burungulusi, umuya, wangu, ikuti, wakari muya usala, eo ndagari vio mwaka mbaosi, mwenini, kabela nsega zinzira, iganji, ujatikizia, utoruga, wamuya, pere, ndagari kede alia, elio, ndizi kuti, mwonya lesa, wakandi futula, wakari, ulimwa, mungunya, ulimambale kuti ndagari, winda, mjiruli, wakari, ulimwa, ibotu, logo, uyage obo, elio, ndagari, utandila miaga ili kumi, ayo sami, yabao, ibagariko, ilu ndagari, oma o, zigama ziobio, na ziotatwe, ziambabo, Yagaswan anto mwe, ilu ndagaeya, kwa amba ma, mbobo ti mboji kwa nzega. Lino oyo muya mwlemu, mbuyage obo, kawwa, mbuli obo, alimi awa, langa jeji, ayitanta atala ao, balo balo mbano, babaga nana, mnyambo, upandura, upamurumbe, ya ulondoga, elio, umuyo abo, sigu paopa, aombi mtu, wini wini waleza, ilu ndagaeya. Lino, ndanyunga na gonsi, tande zeja kujita. Elo, yuwa gainda uyo ejo, mwenzu mamu watu, mwesu Davis, mwuri muzi, igatariga iwa amba kuti ndagari, tukunyo na unu wabuyo, uyo wagari, musimbi, wajitori nyo mwurizi, elia bobo, segari na iwata, elia bobo nda, agatariga kulidemega umwi kulindime, elio mpao kuyabuya, ikubanga, kudana kulindime. Eto wakari wa mishonto, elio, anyogo abonsi, besu, wakari ikuba, kiswangano mishonto, umasena aidene, iwa mero, tijagari, tijagari wenda, Ujindi ejo kabela wakari iguwa miswangano michonto kumasena aindene. Yeri kumayegero busu wabu mwe jiguwa mbelo. Jigama na kuyagwa kuyinde niyaga minji. Indaga unka kutala kukurins meyo kumpangala yangu. Kuyo paila kambo mwesu Davisi. Wagami lezi ntu yosia ujatikizi andime mu kukepa iliagwe. Ndaga muyanda begari wiyanda jimwe ujitiga kabela nda. Ndaga unka kutala poguya. Uyo mpaidira. Elu ndaga unka kutalo kuya nkabela. Ndaga njira mpangara. Elu ndaga kala omu ya kutandila mazwa oviro. Elu ndaga ti mwami. Omu jatila ta. Ndaga nziri. Ganziri jejo. Elu ndaga ya nyomulisi. Ndaga jitigabu yo. Yeya. Rukaro. Ndaga unka anze. Elu wakari jitanda. Elu jitanda. Koji jiri oguya. Igari. Arinchijo awa. Jari norino. Ansi. Useruga. Murundu agukala. Mugasira. Iga nini. Ago. Yenguru gagarunga. Yeru nagabika guru gomwe. Ajitanda. Yerangi dey. Umalundu. Blare. Usule okuya. Agubika baibere ilyangu. Mbulibobo. Nagaeya. Nyomorisi. Nagaribu yeya rugwaro. Sigupanga zintu uzwa. Umuguba. Wabandi jitabu bima ningi. Wamba zintu. Nyomorisi. Nagaeya. Nichumaguti. Mbirajibala ejo. Ndagachura baibere. Eriu ndagachi. Igapukuta busu wangu. Kabela kuo yagaunga. Kabela yagahununa. Kuba Hebrayo 6. Well, ndagati. Najiri wao pe. Elio. Ndagaribika kunze. Muli ibobu. Elio guo. Yaga unga. Arubo. Aguli hununa iguchoga. Elio ndagaya lino. Ejo nchenzu. Guo. Balibo bula iguchoga. Muli ibobu. Agobo ndagaya. Elasumaguti. Najibala. Elio wakati. Kambo tajikwanzi. Kulibabo. Balo. Baga munigirwa. Lomwe. Bambwa. Basijabiro. Bamu ya usalala. Agula bila. Ichi realiza. Ajintu. Yanyiga eji za. Eriuga eya ee. Devoni jintu. Ajejo. Ojibala. Kuyansi. Jimwe jipati. Agwe. Mwanichijo. Dagati. Ejo ejo. Ejibamba. Ejo. Yajejo. Yeronda. Nagajibwa na mbole. Bob. Eriu mpao. Kajogera eriu. Nagaribwe saan. Kavera. Daga eya. Inonchinze ejo. Nagazuma na ujibala. Aujibala. Aujibala. Dagati. Tegwanzi kumfisia. Bawo ndaga zumanano. Elio ndaga bala kuyansi. Tegwanzi ulibabo balo. Baga munigiruwa romwe. Jaga bora ansi awa. Abu sena. Kwa jagamba kuti. Elio njiga. Ilanyo kumfula. Eyo ibola. Arinjio. Iganji. Uziala zirio. Yama samu. Ulimbabo ahabo. Basianga. Iba tambola. Silongesho. Uswa uliresa. Pele ezo ziziala. Maamwa. Sia sabah wimi. Zilaga kwa alimi, monsi, ya usingani sikwa, ziyaru veta kwa kumpa. Ndakati ndaribusia ejo chojamba inga ndabuyo dino tegari kuya kujatikizia into atalali ebuye yabuyo ejo eryo pao buyo muri mwega kede aria ndagaya kutumwa inga wandipa girengano yatikizia mwesu Davis abamwe unserero oguya eryo ndagari kede aria ndagalanga eryo ndagabona into yimwe bayinyona ya mukorokoro unembo iyangu yakali inyiga Kai sunguruga, yonagai bona, kaya anda wite gonse, boneka, mure kuti, yagali limitwe gonse, yoyo mtu wala utuga, ituye pati unembo yagwe, igajisi imboto zinji, kabela wakalumisa imboto, wendo ronse anyiga mbole, wagenda, yoyo, wakasunguruga, mkonyo na wanyiga, alimui, wakasimana kumeso angu, yoyo wakasimana na kumeso angu, hao wakasiga imuntu, wakali boneka, mokyungi logo, gasamide, Sigobela, this year, Yasunguruga, Mori, Bobu, Gaunka, Gawara, Imbuto, Zibi, Edion Dagirangira, Alimi, Mbringa, Moega Sumana, Uzunguruga. You are in the Gaindi, Witi, Yagayutuga, Yagindi, Witi, Yagayutuga, Wagaswa, Yasava Wimi, Mitube, Amangwa, and Sabu Zununka, as into Jonsi, Gazgomena, Sabu, Nunkerida, Mori, Mugupa, as into Jonsi, Gazgomena, Mwiti, Alimi zionzi, siyagari wuko mena antomwe. Hilo pao kwa kasiga jirenga, hibia virogo. Alimi witi munini, wakajisi initwe. Yao, hongo mene mbulibobo, azia sabaku kumi, sinini, initwe tube, maungwa. Tega hongo megete initwe azio, alimi nsagu buyo, iguyoya mbulibobo, nguwazimkwa, ibuya. Hilo yagari witi la mvula, mvula. Hilo windiga indi, ambari ukasiga kumbi patilogo, manzi ga pomogera iluyo ansi, hilo jindi, niyaba wa alia, hilo witi, yagasotoga mchulu, agutariga gongoro, olemu, haleluya, arumwe mwami, wakasotoga insagu, inuka nini mchulu, agongoro, olemu, arumwe mwami, haleluya, imangwa zionse, gazi ziana gonse, mumunda, agongoro, olemu, haleluya, arumwe mwami, Ee ndagati, segonji kujungisya, lenganu legandisya, pao, ndagawita, alijejo albo, izia saba kwimi, ejo, zilimunsi, kukukagwa, pao, ndagajingwa. Jesu agati ingula, ilawita baluleme, abataluleme, ndwe inga okala, muswangano, konja guamba, nyambo, konja gongorora, kujita mburi, bamwi, babo bajisi, muya usalala, wini wini. Nkabela, yabatari mubwami bwareza. Obo mbombo wachobeni. Sena, jesu tagamba. Ibanji ibayo ima kukusuba obo aguti. Mwami, sena, sega tanda ama daimona. Musina liago. Sena, sega sisima. Igamba uga. Musina liago. Sena, sega jitamirimu. Minji yangusu musina liago. Jesu agati amuswe ulindime. Nwamu jitagubi. Sega musia walo. Mbote ujati zejejo. Mbobu chobeni jintu. Choja amba awa. Mwabona. Bagala bila mvula imbotu, isu wakuchulu, pere kukutariga bagali rubide. Kukutariga maganze abo, tagaliga botu, uyandisa igwabo, tiigwa galiga botu. Ikutete inga, doziwa, nyomulisi, mubotewosi wakati, sena ndiinke, iguyo, zinonkola zionse, wakati, amusirege, zikomene antomwe, kabela, kubusba, obo, ayamangwa, amituwetube, ziompa antomwe, kabela witi, Yonjila mubutala. Inombo uti, mwaya kusipa uti, mawa ngari, na mituwetuwe njiri, na witi njiri, winda kumijelo, muyosiba. Wabona, mwesu mwezi, musamu mwotu, tawugonzi usiara mijelo mibi. Tawwema gani, mwesenabu mwe, mwumu kwa kwa, kiyo kujanigizia. Abobo unyobo, numuyanda ura rubizyo, rumu ya usalala, njiri kumena yonse, uri oyo, wale mba oyu, mwabona, lino bashomi bagati gati, gaindu ogea, lagari ambabo, baga parula paruzi ibabo, lagari maonya, muta ya njiga, yonesa, njaga shomezia, onya gumpela ya njiyo, ibatu wanji, balenda, yumpela ogo, uyawenda, onya gumbele, ya rubizyo, rumu ya usalala, agulugaga, ayandi, Kululega, yoenda kona, urubisyo, warukwaro, musina ya Jesu Kristo, akufutata suleri yawe, akulugaga, igusinkira gulubona. Tawelu kwa lolomwe, mubaibere, yonse omo umwi, paga sola ubizikwa, musina ya tata, mwana, muya usalala. Tawelu kwa lolomwe, imugano ya katolika, ya galutarusia, gaswa muli Luther, usere mugira muli Wesley, alemwi, waga, wera kuinda awa. mbomo wachabeni. Pere magaire haruparo mwusina ya mwemi Jesu Kristo. Orondobisyo waji postoro. Togonji ujita obo awukara mugabungwe. Mbomo bo. Inu mbona zintu ezio na. Irubisyo wamuya usalala zipego. Zia muya zintu ezio lesa. Nzia reta. Imijiro ya muya ndiyandisyo. Lutangalo. Ukaziga moyo. Oye bwati. Pere mwes branam, alele kweresa, ndijisigu kaziga, ijamba, kubone gamboli nkugo. Naga unka kutala kwa hayo oguno, jali nolino, ilio mtu umi, wakandibusia, kalimbaru kwalo, unselero oguno, akundibusia iutina, naga pisia iwantu, mwosina, ya Jesu Kristo. Sega mpapala, bagaji jena neguba, palimi, bagutawusi, babelega ami, ibagali, kumi, ajisambomwe, baga somoga. Ogo, ukaziga jamba, embona? Ukaziga jamba, kubotu, lubombo, buya, ukagatilo, muya usalala. Mwawona? Oh, mwesu mwajizi, tuli kakadesi benia. Tulalavila lino. Masi wanda muya usalala, wakatuida, kabora, mwindiswe, mwagati mburi kuo liungisya. Kakakala, palindinywe, nubanji. Sunuba kutawusi, palikuswaya, inzi awa, awaria, yalavika manza, akubagombera abobanda ula. Muya usalala. Utawezi jisintanyo. Utawezi mchobo umwi. Wajongo. Utawezi mchobo umwi. Mwagunyanyamuwa. Olindila au kusigalesa. Agubumbe. Agubambe jirenge jipya. Ugubamba imuntumo pya. Ulimugu ulabira. Ulabira. Uyo. Lebela nziva ilusolarele. Konya utafre. Alimi alimi gaberele. Ziva. Zakara antomwe. Agupobora. Walionse. Akiriareza. Kamboliyo ima jindi, watanoriwe ijulu anyiga, ijulialeza, yove delera, obo mwini. Agara mutai kuti, ndimesi nguzuzu, ikutina, ndagali obo, zega ganza, ikuba obo. Kutina, ndashoma, ndaingura miguzio e, ndajita, ububotu warusibor wangu. Hero nkigago, mwa Hebrayo 6, ikutina, mulabona, Paulo, kugana na mwa Hebrayo, abobagati, e, tiyo unka, anduwe, Igula mfuwogo, bayobora, yomobona, gati, rino, mwere, abo, babora, agulabira. Nagaji chikawuyo, kujabugira, kubiage, imutonde isia jizyo, yale samumi, ndashoma, sebambi, obu, yuba, uwelezia, wabuntu. Nagabora kuswa, kumuswangano, talijindi ila mfu, jainda, akubora ogunu, akwambilisia, kuri, oyomwe nsuma, mubotu, mulongwe wangu, wamonsi, ngotu kuima antomwe, mwarumi, wakali mubotu. Ulindime, mwalumi, wakali kumbungano yangu, alimi, wakali mwesu, naga, mutumina, basti, zinariawe ngu, Everett, Rogers, ukara, mu Milton. Mbanga evandiyea, kebora oguno, zoja ambilizia, wakalirete oguno mjibatela, mama togota, baga, mupandula, gamuchula, hero, kazwite, manengi kulenge, baga musuma buyo, bigati, nyogu gonya na ponya buyo, mwigi, zishonto, unongide, ogo, Uyoba kuhonse, ulinchijo, no, manite, kuhonse. Mraya mwega ima awa, ajibumbiri, ya mugombela, ya selamugila oguya, awinjira muganda, ntujimwe, ya yuma, mumoyo wangu. Naganjira muganda, eyo, mwega kusha, uyoba honse, utegwa nikwenze, mwesu Everett, wakalile talia, eyo, miyoji ya eji, nagenda mugati, nagati. Mwesu, bast, nagali umuita uti bast. Jindi jaga inda elogo, Elion, nituwagali, kuba, amiswangano, ya, yosiro, unselero ogu ya, bonseba methodisti, gaindi ogu ya, atala, ya jirundu. Yeti, umui, awo, ya sobera gonsi, wagali gusondela, winda, muji obwedo, jama grepo, ikubona ejo, chegari uyo amba. Ambuli jejo, uyo waguti mbungano ya methodisti, Niyaga batanda. Iyo pao ndaga unka. Kabela. Kejisi ijirengano uguya. Kabela. Ndagabona. Nyama. Yagarundigitwe. Mwijikomo. Ndaga jataji kama janswi. Akuzi tungira. Ikubika. Kubika. Ali. Ei. Mitungiro. Elio. Ndaganga. Mitungiro. Elio. Jindi. Negalanga. Elio. Jonsi. Yagari mwijirengano. Ndagari. Usia. Usia. Ikama. Yabantu. Kabaimfi. Igwensi. Yowedo. Jazi. Kyango. Igusiko obo. Akuinka. Atala. Yajirundu. Ya mwesu right, edyo, tibaga gonja, nukuba, undi jana useni, utobela, nagati, senatawe, umwi wanu, ujidi bega yuki alia, pega mbauga, hao, wakasiga mumoni oyo, oyo musumpururu, wamu, wakalingerela, ponya awa, kumbele iliangu, aguti, oswa oguno, akuya, kuzisaga njogana na kulindwe bari obuzu bambobonya buzu babuthobera jindi libagandi jana athala byajirundu irunda gali athalalia ndagasisamo tokolangu mubwezu eryo ndagali athala byamurundu hegomba busiku bonse abuzu babonse ibuthobera bamwe babo bagasiga obya gajana motokala akusiga obya obo bagali ibuzu ba mukasu Graham Snelling oguno mwaga tambula moyo salala kuitwa momolimo atararia kulubasu wajirundu ogo kwega kede alimu kwa wa kandambila zintu siandene ya kujita uwabana otwakali nova ago antomwe yuwaba nipa jirengano ya kubona elifi kazitungirwa kati ni mungano yago Milton elio yonena yosanwe yoyo ya galoga alimu ndagati nguni oyo kati umwe wabongu yei Spencer amuka ituwawe umeombi u Spencer umbi okuya azialo elio wagamba pamwe bandene yagali yoga gibu yagaba ambia ndagati utabi umwe wanu ulia muka ituwangu andime ti yagali jindi keta nagwata elio waga ukawa kumunzi yokala ibusiku bonse amujizi Spencer mwanagasi mwotrogo mwarumi mwotrogo ke Spencer mwotubu yomboli mwarumi uingwi mabusu ajigutu elio waga sila mwira ovya alimi opo wagati lino ulanga ulimida wakati lino mida ndashoma mweso bio wakati elejindi opo afwa nzala wede kuba ahamu amaji abobo waino kuya akukanga ahamu amaji agwe akwabika uti alie akutariga igwamba jirongesho akuyama utafure galila akakonja uliguma hao akabora ukuhima ilio atala ajirundu busuba obo wakandambila nchijona ejo jakariyoje tiga wakati aba bayozwa alimi pao aba bayozwa ilio wakajisijika majipati ya nyama ya mmagamba wakati kubamba ei kukubelesia kwa mbele kubantu babu Milton ilio usugu mwi jindi nega mwa mwesu Frith wakarikede awa masigu ainda kandi mwesu Frith sankori sunu masigu ini mwesu kreye nagasila kunidime wakanditu nina amunyezi krich igalila mwishi wakalilete alia gati mwesu beo ya muambili uli mkufwa igati wakali kwa kurenge kama dogota waka mchula kabela ufidevo yo kurenge mwuri mbago nzia iguba elu wiyoho alimi nyonse mlamu yeya jindi dogota ngwenya laka mchula kabela waka fide ikurenge maningi laka tariga unka ufima basigale jifumo ejo elu ndagabona mapere karengelela muganda saa mulaye ya gano ago bangao ngoyo marumi ulapona sunu eyo wakali nyaga ila inda walo amugesu basti wakali balungwe elu ndagasila mugila ujibadela jibadela jipya naluwa obo moji itwa omya mnyu oban jibadela jipya elu ndagamka ugea ukubona basti elu jindi neganjira muganda nagati mugesu basti wakati mugesu beo kawepa janzari yangu akusugwana wajanza ikupati wakale ruzibo warumamba rutanzi uwanyiga utari mujamba mwushubwa wepele mubotu umoyo uyo yonse mboma onsi ya shati ya bulu ya gaindi wakajata janzari yangu nagari munganda yagwe gari ya munganda yagwe gaona munganda yagwe mbubonya uyo mwegari imunyina kanawa kwe onsi tulibu yo uyo babu nyina babu chenye kubolowa mwarumi mubotu erwa taga bora mwami usugana wa ndagamupisya musina ya Jesu Kristo pero obusuba jindi mugamba usi wa Methodisti nagati ufumbwa wakabizikwa musina ya Jesu Kristo aswe kunsiria tente yangu eyo jagali kabotu George Wright abamu ibagaswa ayo masiku nagasilimugira ogea uyobizya musina ya Jesu Kristo utodan ford mbunga yagwe yonse yagenda mumanzi akubizikwa musina ya Jesu Kristo abobo ndagasumana naboyo ejo jagali kabotu lezawi minina nguni ugonja urwana pezi agwalo ogo mwarumi kwa gaunka ejo jagajitiga kulingwe ndagobobo ndaganjira mujibadela ngoyo basti wakalimedi alia gazwide kulenge manengi ama dogota ibaga gonji agwalo ibagajita jintu chita kumuanga boyo ujogela anto omwe basti wakati kulindime wakati mugesibiu ogu nkwabuganze jintu yemwe jajitiga ndagati ii basti igatariga kungwa oyo muya mburi iko yunga yei wamba nyomulisi gali njira wakati jini ndagenda mugati omu hao wakati frijongo mukona eo kawimwi mukona eo frijongo nchipangano ipangano jaresa lesa wakaphangana iphango andime amurundu oyo usuba obo yakitamanza angu amukesubasti akumukombera yomatokota pakati ulakokonyana umana ulaunka ansi ta wejintu yakujita unofide mumaso abuyo machonto alimi bastrojas ezio zekali mhwiki amhwiki amhwiki yakainda alimi bastrojas ulikhede konya kusule okuno mumungano sinomasiku wanseba imbotu akuthoma mbuli mbwe kamubona yonse ulibonya mubomi bwangu wayimikira ukweso bast ngoyo mbwabede atulumba izileza tonse bakali bungene muganda kamujulu bonse kabaphayira musina lyakwe gabizikwa muya usalala anguso ya mulimo yakasika lino ejo nchaka bachitira abusu bawo uyomuyitira nchijona ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo ndili omwe wabo omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo haleluya omwe wabo ndili omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo nekuba kuti abantu ngati ebathamina kuba nakulika nkhaiziya kumphuya nyika bonse bakathambula pentekoste yabo kapizikwa musina lya jesu balalunguluka lino kulale mbali nguzo zyakwe zikili mbuponya ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo ndili omwe wabo ndili omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo haleluya omwe wabo ndili omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo ndinobora mukweso wangu yandaula chilongezo eji yochiyosalasiya moyo wako kuzwa kuchibi yotalisiya milangu yaluthango lokulira ete kuyopamba bunthu wako wopya o mulapya lino mukati ya moyo wangu o bulemu usina lyakwe ndili khomene ikaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo atuyimbe o omwe wabo omwe wabo ndili khomene ikaphati inga ndati ndili omwe wabo haleluya omwe wabo omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo mbangaye gali mbamwi babo amuthamike manza anu oma o obo mbwe khomene kuti ndili omwe wabo omwe wabo omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo haleluya omwe wabo omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo bakali bungene mukanda ako kamujulu bonse kabaphayira musina lyakwe bakabizikwa amoya usalala phaongoso ya mulimo yakasika lino ejo chakabachitchira abusu ba obo uyomuchitchira nchijonya ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo o omwe wabo omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo haleluya omwe wabo omwe wabo ndili khomene kaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo ndina kuchindi nothuyimba chinduluko ejo alipo ndiyenda kuti omwe aomwe wanu kuvuluka akusukana manza a munthu omwe uli munsi iliyako akuyamba kuti za uli omwe wabo mwabona ya o omwe wabo ndilezi uli wabo mukweso neviu ndilezi uli wabo mukweso kepsi ndilezi kuti uli wabo ndilezi kuti uli wabo omwe wabo o omwe wabo omwe wabo ndili khomene ikaphati kuti inga ndati ndili omwe wabo o sena uli khomene kuthechi uli omwe wabo mbanga ibanda kuba umwe wabo tambika janzali yako chibotu lino ndira muimbira oru pahopa ora mugwesu wangu yandaula jiongesi eji ejo yosanzia moyo wako uzwa kutivi yotalisia milangu ya lutango loguli alimu iyo bamba buntubu wako upisia lapisia lino gunsi ya moyo wako obule mugusi na yawe ngiri komenega pati iguti inga ndati ngiri umwe wabo umwe wabo ngiri komenega pati inga ndati ngiri umwe wabo aleluya umwe wabo ngiri umwe wabo ngiri komenega pati inga ndati ngiri umwe wabo Amye ejo musimbi munini chagambira Petro tena uli umwe wabo ngiri komenega pati tamuli wabo nyomulizi Petro wagamba abuzwa Pentecoste oyo ngu oyo lino ndagamba lyonse kuti kuti na oyo kali oyo ngiri komene kuti ndijisi oyo kulindira oyo kubora ya ngiri komene kuli jeji kambo ngiri umwe wabo ngiri umwe wabo Ngiri komenega pati uti inga ndati ngiri umwe wabo umwe wabo ngiri komenega pati uti inga ndati ngiri umwe wabo sa ogu taguli ubo tulogo igukala antomwe mumasena agu juru muni Kristo Jesu ugwabana amuya ugwabana uchwi bamba urazintu zibotu zijiza jirigabotu maningi ngiri komenega pati igusiba jeju tamuli obo tokomene na uchi ulimuna Kristo tokomene na uchi zibi jago jirigun siriabulo jidobo hora umwi wamasuba aya nkabela piagunka angwe Bamu yeye onse imusera yuwa kujembara uyo mwaiga iguswa kulindiswe marwasi onse mapenzi onse bomi bonse ukwiga uyo jincha oma inga ndayeya buyo bagwesu bayandwa baga indi naga ingwi awa ndayeya mbanga ye bamu yeya Rabbi Rawson mabwenji bwana nyonse ndagonja mubona iganziga funko uyo waga indi ponyaja eryo naga inga ndirikede kusule okuya naga inga ndaima Rimbo, oru, lunini, anini buyo, tedi, mwesu, ndia sola, ikubona kuti na, ndagonzia, ikuja tachuni, yanjio, tandizi, hao, lindira ndime kwa chunza, mukomanisya, ogo, miliango, yangare, kwa ihuru kwa kuchuga, mugwasi, ito jindi, ndagu sabuga, eri kuti, yagusa, njopu mwita kuruba surumbi, uzwa umwe, udasigwi, uwisya, umuntu ukwega, uzwa umwe leza alike, Ngozi ibuyo, ngusena na jindi, makwiri, agumu, ufiga, onsi ayo imanji, pao, jounka ukala, ajirundu, jazio. Ayo makwiri mashonto, asunguruga, mwindiswe, iwona, kulabira, wampa, kununkizia, akukwa, makano aya mashonto, ama kwiri, asunguruga, mwumi obu, ufiga, ngozi wabu mwi, ayo imanji. Pao mebo, wangu, anduwe, tionka, kiyokala, ajirundu, jazio. Ndajanda ejo amyandi na kuzibago titu jisi ago ganza mwene karelegedwe ya mbanga ibasi nyimbo Yesu ya rubizio lino tulaji ncha eyo atukwese nyimbo Yesu ya kumwaigira kotolelela sina ya Yesu mwana wabusu ama penzi lio kuparu tangaro arombo lizio litole gonsi nkwaya kotolelela sina ya Yesu Wajita buyo ejo, mwuri mwenda, chibotu, onse rino. Mutalubi, aetu okulogo guseni makadi amipairo, ayofoze kwa, umuswangano yotaliga, 9:30, dino gamba uga, 10. Mwurimo, wakugombela bajiswa, yotaliga, utandira, 11 okulogo. Ijunza isigati, ijunza mangolesia, yoba murumbe, wafangeli, ujigombelo, alimijunza, masigu, yonse, limwae mpa, zivizianu, akutanabizi kwa, uyoba, yiziba, yochua, tunopizia ibantu, musina, ya mwami Yesu Kristo. Gandu wonsa anto mwelino, ujindi, nukimba atala, ya matu Yesu, mweso basti, zato zinzila, mwe komene, akurumbaleza, nyomulisi waga unka, utala, ujidogatela, edyo, mwambila iguchi, dogata, mwamulanga, kabela, tayaga zinchobeni, jagu yeya, tayaga chumeje guchi, wakari mwamwana nguwenye, takugwe igasie, kuti jejo lesa nchakunja ikujita sa ejo tajiruleme ya kotore nasina lisirye ya jesu anduwe mwana wabusu amapenzi liyogupa lutangalo alombolisyo lino kulitola konse nkoya zinali andisi ombolile botu bulangisi bwanjiga alutangalo wakujulu zinali andisi o zinali andisi ombolile botu ulangese wanyiga arutangalo ruwago cholo ya ndanyona kuswangana lino umwembeli ulaba amachi amwe na ukanana kuli umwe uti atumwae ukumbwa jili mumisezo yakwe.